Ine ndinakhalanga ngati ndinanyamulidwira kutali pobwera mkati ndikumuona mbalimu ndi osayiwa pa pansanja abwenzi amene ine ndawadziwa kwa zaka zambiri ndithudi ndimwayi kuwaona iwo kuno usiku uno. Ine ndikudziona ngati wang'ono kuima pano ndikuyankhula kwa anthu aza mulungu otere kumbuyo kwanga. Ndipo mwina iwo azindikonza ine pamene ine ndalakwisa. Ine ndikuyembekeza choncho. Ife tili wokondwa kwambiri usiku uno kukhala ndi munthu wina apa mlongo Rose. Ife tinali kubwera kumunsi. Ine ndinali ndi mbale Shows ndiwo muthandizira wake lero ku chakudya cha masana pang'ono. Ndipo panjira kumunsi mbale Williams ananena kuti mlongo Rose anali kudwala kwambiri. Ndipo ife tinakalowa mkati kukamuona iye kamphindi chabe tinagwada pansi. Ndipo iye anali ndi malungo okwera ndipo anadwalika kwenikweni. Mawu pang'ono chabe apemphero ndipo Ambuye anayankhula kwa ife. Ndipo anati iye achiritsidwa ndipo iye adzakhala kumeneko mawa usiku. Ndipo apa iye ali usiku uno wakhala apa pomwe uko mkulondolo. Mlongo Rose, imirirani miniti chabe kotero kuti iwo ife tili othokoza kwa Ambuye. Iye amangogona pakama. Iye anati mdierekezi anangondimenya ine pa chilichonse. Ine ndinabwera chakuno ndipo ndinalefuka ndi chinthu ndi wina wamatenda apa mmelo ndi zina zotero. Koma Ambuye amupyolesa iye kotero mwa icho ife tili wokondwa kumuthokoza Ambuye wokondeka. Tsopano ife takhala tili ndi nthawi yodabwitsa ndipo mawa usiku tsopano ife tipita ku Ramada. Ndipo musayiwale tsopano sikudzakhala kuno mawa usiku kudzakhala ku Ramada. Ndipo msonkhano waukulu uyamba usiku wotsatira. Mukayenera kukapirira nane ine usiku wina umodzi inu mukudziwa. Kotero usiku watha ine ndinapita kutali kwambiri kwa muyezo. Ine ndinakhala ngati ndapanga lonjezo pang'ono kwa ine mwini kuti koyambirira kwa chaka kuti ine ndizingowadulira mauthengawo pansi kuchoka pa maola atatu kapena anayi asanu kufika kumwina motsatira pafupi maminiti makumi atatu kapena makumi anayi. Ndipo monga ine ndinakuwuzirani inu usiku watha mkazi wanga anandiyamikira ine la Mulungu anati inu munachita bwino kwenikweni. Kotero ndiye zedi ine ndinachita kubwera motsatira usiku wathawu ndikudzawononga izi mwaona. Ine ndinali maminiti makumi asanu ndi asanu malo mwa makumi atatu usiku wathawu kubwera kumunsi usiku uno bila anati kodi inu mukayankhula zachiyani. Ine ndinati chabwino ine ndili ndizolemba pang'ono zomwe ndalemba apa ndi malemba wena ine sindikudziwa ena iwo mauthenga anayi kapena asanu osiyana. Ine ndinati ine ndikamverera pamene ine ndikafika kumeneko ndikuona zomwe zikuchitika. Anati inu munalonjeza kuwapempherera iwo wonse anthu odwala. Ine ndinati inde bwana kodi uli ndi makadi angati. Anati mazana awiri. Ine ndinati ine kuli bwino ndiyambe pa iwo usiku uno. Ndipo iye anati tsopano kumbukirani inu muli nawo maminiti khumi ndi asanu basi kuti mukayankhule. Anati inu munatenga ena onse a iwo usiku watha. Tidiyenera kufulumira sichoncho ine. Chabwino ife tinapanga lonjezo kwa inu kuti ife tikanati tidzawapempherere anthu awo amene anali ndi makadi apemphero. Ndipo ife tili okakamizidwa kulonjezo ndithudi. Ife sitingawabweretse iwo onse kupyola pa mizere iyi tingati ngakhale ine ndikoze kuwayitana iwo payekha kuchokera pakati pa omvera. Ngakhale kuti mzimu woyera ukanandipasa izo kwa ine ine sitingakhoze basi kukwanisa kuti ndizichite izo. Ndizochuluka basi kwambiri kwa ine. Ndipo koma ife tonse tikudziwa bwino zinthu zimenezo. Ife tikudziwa kuti Mulungu akadali Mulungu si zimenezo zimene zimachirisa. Ndi zimenezo zimene zimamangiriza kokha chikhulupiriro kutidziwisa ife kuti tili mu kukhalapo kwake. Ndipo ife tikuti usiku uno tiwapempherera anthu odwala onse awo mmodzi aliyense wa iwo amene ali nawo makadi apemphero awo kuti apemphereredwe. Ndiyeno mawa usiku chaku Ramada ife tidzayesa kukapereka ena ochulukirapo ndi kuyamba kuwapempherera iwo kumeneko kwa ine ndikanali nawobe usiku wa mawa. Ndipo ine ndikuganiza ine ndili ndi usiku umodzi wa msonkhano waukulu mwina pakadzusa naponso izo zitengera mmene zinthu zitachitikire. Pali wena mmodzi wa oyankhula amene sanatulukirebe konse sanafikebe. Ine sindikuganiza mbale Hamburg kapena ndi choncho Hamburg ambage cash ambage kodero ine ine ndi malitchula ilo lonse molakwisa ndiyo dzina la chigermani ine ine ndiganiza chimenecho ndi chigermani kodero ine mwina ndiyenera kukhala ngati kuberapo pamene ife tikulitchula ilo pepani kachulidweko kwa iye kodero ife takhala ndi nthawi yopambana mwa ambuye ngakhale kwa inu nonse ngati pali alendo ena pano sikuno ife tilizedwe wokondwa kukhala nanu inu muno ndipo tikudalira kuti ambuye akudalitsani inu ine ndikupemphera kuti pasakhale pali anthu odwala aliwonse muchipinda pamene ife tizichoka usiku uno kuti ambuye wathu abwere pansi mu mphamvu zawo zopambana ndipo adzachiza onse amene akudwala ndi osautsika kuno nthawi ina kale ine ndinkakonda kumutengera aliyense payekha mkati pa zoyankhulana zapadera zina za zinthu zovuta zimene ife sitimakhoza kuthana nazo ndiye zinaunjikizana mofulumira kwambiri mpaka zinafika pakuti ambuye anapitiriza kumazidalisa izo mpaka ife timakhala ndi wanthu 300 kapena 400 akuyembekezera ndipo potero ndiye wanthu anapwerekedwa kumverera kwawo chifukwa iwo amachita kuyembekezera mwina mwake pa nthawi yochuluka iyo iwo umachita kuyembekezera mwina chaka kapena ziwiri kuti ulowe mu izo mukuona pakati pa misonkhano chabe kuti ndiwatengere iwo pa zoyankhulana ndipo ife timangokhala ndi kuyembekezera pa ambuye mpaka iye atatiuza ife chimodzimodzi basi vutolo palibe kukayika kuti pali wanthu akhala muno usiku uno amene anakhalapo pa zoyankhulana zapadera izo kuti alipo tiyeni tikuoneninu mukukweza manjanu pa zoyankhulana zapadera inde akhalapo kotero ndipo akudziwa kuti ukonkulondola ife tinkangoyembekezera kuti tione zimene ambuye akananena za nkhaniyo ndiyeno ine ndinachita kuyimisa izo kuno nthawi ina kalero ine ndinamuza bire kuti ife tikanathanso kumakhala ndi zoyankhulana zapadera zinanso mwaona ine ndadutsa kumene 25 posachedwapa nthawi yachiwiri ndipo ndikunka ku nthawi yachitatu ndipo chotero pamene iwe uli kukulira pang'ono bwanji iwe sumatha iwe mwanjira ina iwe tiungathe kumachita monga momwe iwe unkachitira kutambasula miyendo kwako kumafupika ndipo ndithudi mbale mowo sakudziwa chilichonse panobe za izo iye ine ndikuganiza ife tili pena pake pafupi msinkhu wofanana koma madza ambiri ayendamo mu msinjewu kuchokera pamene inu ndi ine ndi mbale brown tinabwera kuno nthawi yoyamba ndi mbale outlaw ndi mbale garcia ndi mbale fula ine ndikudabwa ngati amuna amenewo angakhale muno usiku uno mbale garcia mbale fula mbale outlaw kodi iwo ali pano mutayimika manja anu ngati inu mulipo inde apo pali mbale fula ine ndikukhulupirira ngati ine sindili kulakwisa mbale outlaw chapa mbale garcia ine ine ndikukhulupirira ngati iye anachoka ku Phoenix ine ndikuganiza ukonkulondola iye anachoka ku Phoenix ndipo iye ali cha mu California chabwino ndithudi masiku opambana ndipo ine ndikadali kukhulupirira uthenga womwewo ine ndinali nawo nthawiyo yesu khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ine ndikuganiza izo zakhala zili pafupi chabwino bege anali khanda ndizo pafupi zaka 10 ndi 9 ndipo tsopano iye ali wa usinkhu wamkulu wonenepa msungwana wosakongola wakhala chauko pena pake zaka 10 ndi 9 zakubadwa uli kuti iwe beke mnyamata iye akandipezekesa ine chifukwa cha izo ine ndikukumbukira ndikumunyamula iye pa mkono wanga ine zedi ndikanakhala ndi ntchito kuchita zimenezo usiku uno ndikukumbukira tili kumpingo wa mbale garcia usiku wina iye ali kamwana kakang'ono kwambiri ndipo ine ndinati ife tili ndi msonkhano wa mafuko onse usiku uno ine ndinati ine ndikuyankhula kwa achispanish ndipo ine ndinati mkazi wanga apa ndi wachi german ine ndinati ine ndine wachi irish ndipo ine ndinati ndipo msungwana wanga wang'ono ndi wachimwenye ndipo ameneyo anali beke kotero pamene ine ndinatuluka pa khomo la kumbuyo apo panali msungwana wang'ono wa timexico kunja uko anati mbale branham ndinati inde wokondedwa inu mukufuna chiyani anati inu simukuganiza kuti mwana wanu ndi woyezukirapo pang'ono kuti akhale mwenye ye ndi blondi inu mukudziwa ndipo ine ndinati mwenye muzochitika zokha chabwino ife tili othokoza kuti takhala tili kunonso usiku uno Sobano ife tisana andikire kumau tieni timuyandikire iye pakuti iye ali mau. Amene mau aonetseredwa ndiwo iye mwa inu. Monga ife tinali nazo usiku watha pa mbewu ya chisokonezo. Kodi inu munayamikira umenewo madaliso a Ambuye. Ine ine nditudi ndinayamikira kubweresa uthengawo kwa inu. Ndipo ife tikuona chimene mbewuzo zili. Tsopano kodi chilipo chopempha chapadera usiku uno basi china chake chapadera mwina mwake wena inu nonse amene muti mukhale mu mzere wapemphero uwu nenani Mulungu mundichitire chifundo pamene ine ndikubwera kuti ndidzapemphereredwe mulole chikhupiro changa chikwere mmwamba kuti chikumane ndi zofunikira ndipo mwina mwake wina ali nawo okondedwa akudwala ndi china chake kodi mungangokweza dzanja lanu kotero Mulungu angoyang'ana pansi ndikunena. Tsopano ngati icho inu simukudziwa mmenezo zikundipangitsira ine kumvera kuyang'anapo kungoyang'ana pakusowako muno abale otumikira tangoyang'anani pawo mukuona. Tsopano ngati izo zikundipangisa ine kumverera mwanjira iyo izo zikuchita chiyani kwa Atate wathu ndithudi. Tsopano tiyeni ife tipemphere. Wokondedwa Yesu ife tikuyandikira tsopano mpando waukulu wachifundo kupyolera mu dzina ili lokwanitsa zonse. Pakuti palibe dzina lina linapatsidwa pakati pa wanthu limene ife tiyenera kupulumutsidwa nalo koma dzina ili lokha la Ambuye Yesu. Ndipo ife tikubwera mu dzina lake. Ndipo ife tikupemphera Atate akumwamba kuti inu mudzatilandire ife usiku uno monga wana anu wokhulupirira. Ndipo mukhululukire kusakhulupira kwathu Ambuye. Tithandizeni izo usiku uno kuti zikhoze kukhala kuti ife tikhulupirira kwathunthu mawu aliwonse a Mulungu usiku uno chifukwa cha zinthu zonse zimene ife tili kuzisowa. Inu mukudziwa chimene chili pansi pa manja awa amene akwezedwa. Pali matenda ena mwa iwo mwina mavuto a mbanja, ena iwo mavuto a chuma. Ena iwo ali othodwa, mwina ena abwerera mbuyo, wena ochimwa. Chilichonse chimene chosowa chili, inu muli woposa kufanizidwa ndi mdani aliyense. Kotero ife tikupemphera Ambuye kuti usiku uno, kuti ife tidzazindikire kuti adani wathu mmodzi aliyense wagonjetsedwa, ngakhale kwa imfa iyo yeni. Ndikuti ife tili woposa gonjetsi mwa iye amene anatikonda ife ndipo anadzipereka yekha chifukwa cha ife, watitsuka ife mu magazi ake. Ife tikupemphera Ambuye kuti kusakhulupirira konse, kukayika konse, kukhumudwa konse, zonse zimene zili zosafanana ndi Mulungu zithawe kwa ife usiku uno, kuti Mzimu Woyera ukakhale nawo ufulu wa njira mu mitima yathu. Mulole iye ayankhule kwa ife mwa njira za chinsinsi. Mulole iye ayankhule kwa ife mu mphamvu yake. Iye atadzusa iwo amene ali akufa mwa uzimu. Bwezeranso thanzi kwa iwo amene ali odwala ndi osautsika. Bwezani maondo olobodoka, manja otopa amene agwera pansi. Ndipo mulole kuti pakhale nthawi yakusangalala. Mulole icho chiphulikire usiku uno Ambuye kuti tichoke pamalo ano kupita ku Ramada ini ndi kukayamba umodzi wa misonkhano yayikulu imene inachitikapo konse mu mzinda uno. Ambuye, pamene ife tasonkhana pamodzi ndi kupemphera, inu munati ngati wanthu amene ayitanidwa ndi dzina langa ati adzadzisonkhanise okha pamodzi ndi kupemphera, ndiye ine ndidzamva kuchokera kumwamba. Ndipo Mulungu ife tikupemphera kuti izi zikhale chotero usiku uno. Tsopano Atate, pamene ife tikuwerenga mawu palibe mmodzi angakhoze kuwatanthauzira iwo koma inu. Inu ndinu wodzitanthauzira nokha. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mudzatanthauzire kwa ife zinthu zomwe ife titi tiwerenge usiku uno. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano ngati ambira inu mumakonda kungolemba pena malemba amene mlaliki akuwerenga, ndipo ine ndikanafuna kuti inu mutero usiku uno. Ngati inu mukanati mutembenuzire ku Aefeso. Ndipo ine ndinali kuyankhula la Mulungu latsali pa Aefeso. Momwe kuti buku la Yoswa linali Aefeso wachipangano chakale, ndi mmene ilo linali buku la chiwombolo. Ndipo chiwombolo chili nawo magawo awiri osiyana, kutuluka kuchokera ndi kulowa mkati. Poyamba iwe uyenera kutuluka, Anthu ena amafuna kubweretsa chidziko mkati pamodzi nawo. Koma iwe umayenera kutuluka kuchokera mu dziko kuti ulowe mwa Khristu. Iwe uyenera kuti utuluke mukusakhulupirira kuti ukalowe muchikhulupiriro. Apo sipangakhale chinthu chimodzi mu njira yako. Kuti ukhale nacho kwenikweni chikhulupiriro tenitenit. Iwe uyenera mwamteradi kusiya chilichonse chimene chili chotsutsana ndi mawu a Mulungu mbuyo kuti ulowe muchikhulupiriro. Ndipo limenelo linali buku la Aefeso la chipangano chakale Yoswa. Pamene Mose ankayimira chilamulo chikanakhoza kupulumusa mmodzi aliyense koma chisomo chikanakhoza. Ndipo apa Yoswa lili dzina lomwelo monga Yesu Yehova mpulumusi. Ndipo tsopano ndiye ife tikupeza kuti ife tabwera ku Efeso wina. Efeso wina tsopano pamene kuti muzipembedzo zathu zalunda ndi zina zotero ndi madongosolo athu onse amapunziro afika ku wawo yodano wawo ndiye ife tiyenera kukhala ndi Efeso kachiwiri. Ife tiyenera kukhala ndi Exodo kuti tituluke kuchokera ndi kukalowa mkati mwa mkwatulo. Tsopano ife tati tiwerenge usiku uno kuchokera pa mutu wa 2 wa Aefeso. Ine ndinali kunena chabezo kuti inu mukanakhoza kufika pa malo kapena kutembenuzira ku mutuwo. Inu ndipo inu iye wakufulumizitsani amene munali akufa muzolakwa ndi tchimo. Amene munthawi zakale inu munkayenda monga mwa mayendedwe a dziko lino. Monga mwakalonga wamphamvu ya mlengalenga. Mzimu umene tsopano ukuchita mwa wana akusamvera. Mwa amenenso ife tonse tinali nazo zoyankhulana zathu mu nthawi zakale mu zilakolako za mnofu kukwanilisa chokhumba cha thupi ndi cha lingaliro. Ndipo ife tinali mwachibadwa ana amkwiyo ngakhale monga enawo. Koma Mulungu yemwe ali wolemera mu chifundo chifukwa cha chikondi chake chachikulu chimene iye anatikonda nacho ife, ngakhale pamene ife tinali akufa mu tchimo, iye anatifulumizitsa ife palimodzi ndi iye, kapena kutifulumizitsa ife palimodzi ndi Khristu. Mwachisomo mulino wopulumutsidwa. Ine ndikufuna kutenga kuchokera pamenepo ochepa, kapena gawo la ndime, koma Mulungu. Mulungu yemwe ali wolemera mu chifundo. Ine ndikufuna inu kuti muzindikire apa za mneneri mtumikani Paulo. Amene momwe iye ankanenera za izi. Momwe inu iye wakufulumizitsani amene munali akufa nthawi ina. Inu iye wakufulumizitsani amene munali akufa nthawi ina. Akufa mu tchimo ndi zolakwa poyenda motsata zinthu za mdziko chikhumbo cha mnofu ndi kukwanilisa chokhumba cha malingaliro. Waku nchiyani chinayambisa kusintha uku inu mukuona. Nchiyani chinayambisa ipo kuchokera ku nthawi ina pokhala akufa kuti ufulumizitsidwe. Kufulumizitsa kumatanthauza kupatsidwa moyo. Apo panali kusintha kuchokera ku imfa kubwera ku moyo. Palibe china, palibe chinthu china chimene chikanakhoza kuchitika kwa munthu aliyense chachikulu kwambiri monga kumusintha iye kuchokera ku imfa kupita ku moyo. Munthu ngati iye anali akufa mwathupi ndipo akanakhoza kuchiritsidwa mwathupi, icho chikanakhala chinthu chachikulu. Koma palibe chinthu chachikulu kwambiri monga pamene iye ali wakufa mwa uzimu ndipo Mulungu kukhala atamufulumizitsira iye ku moyo. Inu kale mu nthawi zapitazo akufa, inu munali akufa. Ngakhale ambiri pano usiku uno nthawi ina mukhoza kuyangʼana mʼmbuyo ndi kudziwa kuti inu munali akufa. Koma tsopano bwanji inu simuli akufa usiku uno monga munali pamenepo? Inu mukuyenera kukhala muli chotero chifukwa inu munali wochimwa. Koma Mulungu yemwe ali wolemera mu chifundo ndicho chinthu. Mulungu yemwe anali wolemera zinthu zonse zimene ife tinali, koma Mulungu icho chinapanga kusintha pomwepo. Mulungu yemwe ali wolemera mu chifundo Oh, ndili wokondwa kwambiri chifukwa cha izo, kuti iye pokhala wolemera muchifundo. Ngati iye akanangokhala wolemera mundalama, ngati iye akanangokhala wolemera mukatundu chimene iye alidi. Komabe chinthu choposesa ndicho kukhala wolemera muchifundo. Oh, ndi mawu opambana bwanji omwe ali. Momwe ife tinalili yakufa poyamba. Ndipo ife tinali kuyankhula usiku wina momwe mbewu imayenera kufa. Ndi chilichonse pozungulira nyongolosi ya moyo iyo tichiyenera kungofa kokha koma kuvunda. Ngati izo sizingavunde, izo sizingakhoze kukhala moyo. Ndipo kuvunda ndipo kuthana nazo kwathunthu, izo zatheratu. Ndipo mpaka pamene ife tifike pamalo pamene malingaliro athu omwe ndi zoganiza zathu zathu zapita kwathunthu ndipo zavunda kwa ife, ndiye nyongolosi ya moyo ikhoza kuyamba kukhala moyo. Tsopano ife likhoza, ine ndikhoza kubayirapo kakang'ono chabe kachiphunziso apa chimene ine sindiku. Ngati inu simuli kukhulupirira izo chabwino, zili bwino basi, ine ndimakhulupirira izo. Ine ndimakhulupirira kuti munthu pamene iye abadwa mu dziko lino, kuti pamene iwe uli mwana wa khanda kubadwira mu dziko, iwe sukanakhoza kukhala uli kuno mopanda kukhala kudziwiratu kwa Mulungu, chifukwa iye ali wopanda malire ndipo iye amadziwa zinthu zonse. Ndipo pamene mwana wang'ono uyo abadwa mu dziko, pamakhala china chake mwa mwanayo. Ngati iye alikonse woti akakhale nawo moyo, pali china chake chaching'ono mkati mmenemo mwa mwana ameneyo, ndiye chimene iye amadzakhala mofulumira kapena mtsogolo. Kambewu kakang'ono ako kali mwa iye. Tsopano ngati inu muti mutenge malemba amafotokoza bwinobwino zimenezo. Tsopano ngati inu muli nawo moyo wa muyaya usiku uno, ngati ife tili nawo moyo wa muyaya, ndiye ife ngati zonse tinalipo, chifukwa pali mtundu umodzi wokha wa moyo wa muyaya. Ife ndai zonse tinalipo, ndipo chifukwa chake ife tinalipo, chifukwa ife ndife gawo la Mulungu. Ndipo Mulungu ali chinthu chokhacho chimene chili cha muyaya. Ndipo mofanana monga Melikizedeki analandira zakhumi kuchokera kwa Abrahamu, ndipo chinavomerezekanso kwa mzukulu wa mwana wake wa mwamuna Levi, amene anali akadali mu chiwuno cha Abrahamu, anapereka zakhumi kauti iye anali akadali mu chiwuno cha Abrahamu pamene iye anakomana naye Melikizedeki. Ine ndikufuna kudzayankhula pa izo ku malo ena mmawa wina, kodi Melikizedeki uyu ndi ndani? Tsopano zindikirani izo, kale mbuyo Mulungu anamudziwa mnyamata uyu akubwera pansi. Iye anadziwa zinthu zonse. Tsopano ife ndife gawo la Mulungu, inu ndai zonse munali. Inu simukukumbukira izo chifukwa inu munali chabe lingaliro mwa Mulungu. Inu munali chabe mukuganiza kwake. Dzina lanu lomwe ngali linalikonse pa buku la moyo, ilo linayikidwa pamenepo maziko a dziko asanayikidwe. Iye anadziwa chimene inu munali. Ine ndili kungonena izi osati kuti ndisakanize chiphunziso, koma kufuna kuchiwongola icho kuti ife tithe kuchoka ku mandawa ndi kuopa. Inu simukudziwa yemwe inu muli. Inu simuli oti mudzakhala, koma tsopano inu muli wana amuna a Mulungu. Mukuona, inu ndai zonse munali wana amuna a Mulungu. Mwaona, pakuti pamene Mulungu anali nanu inu mukuganiza kwake pachiyambi, inu munayenera kukhala gawo lina la inu. Moyo wanu umene uli mwa inu tsopano unayenera kukhala uli ndi Mulungu kalelo. Chabwino pamene iye asanakhale chinthu chogwirika nkomwe pansi pano, pasanakhale chinthu chilichonse koma Mulungu, inu munali amodzi amalingaliro ake. Iye anadziwa chimene dzina lanu likanati lidzakhale. Iye anadziwa mtundu wa tsitsi lomwe inu munganati mudzakhale nalo. Iye anadziwa zonse za inu. Chinthu chokha chimene chinachitika chili pamene inu pokhala wochimwa, ambiri a inu mukhoza kuyanjana nane ine paganizo ili. Pamene inu munali mnyamata wang'ono, kapena nsungwa na wangono, inu makoza kumaenda po zungulira, ndipo pa makoza kukala zindu zina zake zimene zimango kalabasi. Zimene sizima wakudza wanawena, panali kuoneka kuti panali zina zake mwa inu, zimene chinkalirira kunja, kunali mulungu kwina kwake, komabe inu, munali wochimwa, inu mukukumbukira izo. Bitudi, sobano, izo zinali ziani, ameneo anali maonekedwa angono a moyo mwa inu pamenepo. Ndiyeno parapita kanthawi, inu munamva uthenga. Mwina inu munkapita kumpingo, munasankha ichi ndi icho, ndipo munapita kuchokera kuchipembedzo kupita kuchipembedzo. Koma tsiku limodzi, inu pokhala gawo la Mulungu, inu munayenera kuti mukhale gawo la mawu. Ndipo pamene inu munamva mawu, inu munadziwa kumene inu munachokera, inu munadziwa chimene chinali choonadi. Inu munali nthawi zonse, mbewu inali mwa inu nthawi zonse. Mawu ataona mawu amene anali mwa inu, amene analipo maziko a dziko asanakhazikitsidwe, munaona mawu ndipo inu munabwera kwa iwo. Monga nthano yanga ya mphungu yaing'ono, yamomweka mphungu kanafungatiridwa pansi pa nkhuku. Ndipo kanthu kakang'onoko kankayenda ndi nkhuku, iko nkhuku inkati kuluku, ndipo iko sikankamvesa kuluku wakeyo. Ndipo anapiye chakudya chawo chimene iwo anali nacho mukhola, iko sikankamvesa zimenezo momwe iwo ankachitira zimenezo. Koma apo panali china chake mwa iko, sinkaoneka kuti chinali chosiyana kwa chimene nkhuku iyo inali. Chifukwa pachiyambi iko kanali mphungu uko nkulondola. Tsiku lina mayi ake anabwera kumusaka iye, ndipo pamene iye anamva kufula uko kwa mphungu, iko kunali kosiyana ndi kuluku wa nkhuku. Ndipo umo ndi momwe ziliri ndi wokhulupirira aliyense wobadwa kachiwiri. Inu mukhoza kumva nzeru zonse zimene inu mukuzifuna ndi zosokoneza zonse zopangidwa ndi wanthu, koma pamene mawu amenewo awalira pamenepo, ndiyapo pali china chake chimene chimagwira, inu mumabwera kwa icho. Inu amene munali nthawi ina akufa mutchimo, moyo umenewo iye waufulumizitsa. Payenera kukhala moyo pamenepo woti ufulumizisidwireko poyamba. Mulungu mwakudziwiratu kwake anadziwa zinthu zonse, ndipo ife tinakonzedweratu kuti tikakhale wana amuna ndi akazi a Mulungu. Inu amene munali akufa poyamba mutchimo ndi zolakwitsa, momwe ife tonse tinakhalamo nthawi zathu zakale, koma iye watifulumizitsa. Yang'anani pa Paulo, pamene Paulo anali waza Mulungu wamkulu, koma pamene iye anabwera maso ndi maso ndi mawuwaja Yesu, iwo anafulumizitsa. Iye anabwera kumoyo mwansanga kumene, chifukwa iye anadzozedwa kuti akhale chimenecho. Iye anali gawo la mawu, ndipo pamene mawu anaona mawu, icho chinali chikhalidwe chake. Kuluku yense wa nkhuku mu mipingo ya Orthodox sizinakhale ndi chochita pa iye. Iye anali ataona mawu, iwo anali gawo la iye. Iye anali mphungu, iye sanali nkhuku. Iye anali chabe mukola ndi izo, koma iye anali mphungu kuyamba ndi kuyamba. Ine ndinamva kanthano kakang'ono kofanana, ine ndikuyembekeza izo sizimveka mosinjirira zokhuza kabakha kakang'ono kamene kanabadwa pansi pa nkhuku nthawi ina. Yesu amakhoza kumvetsa kanthu kakang'ono kooneka mosekesa, kanthu kachilendo, ndipo iye samakhoza kumvetsa fumbi ndi zili zonse. Iwo anali kusewera mukhola, koma tsiku lina msori waukuluwo unatsogolera anapi ang'ono kunja kwa khola, ndipo iye anagwira fungo la madzi. Iye anauyamba choloza kumadzi amenewo mwamphamvu momwe iye akanakhoza kupita. Bwanji iye anali asanafikepo pa dziwe, iye anali asanafikepo mu madzi, koma iye anali bakha kuyamba ndi kuyamba. Chinthu chokha chimene iye anayenera kuchita ndi chokubwerera kwa iye mwini, ndi chinthu chomwecho chimene wokhulupirira ali. Muli china chake mwa iye, kuli pamene iye akumana naye Mulungu maso ndi maso, yama bwela kwa iye mwini. Mbewi meneyo ilima iye. Ndipo ya fulumizi tzidwa. Mai, ugo nkulondola. Ndipo iye ama ulukila kutali kuchokela kuzindu za mdziko. Izo zima kala za kufa kwa iye. Mai. Ine ndi kukumbukira ifetonse tinali na omoyo wathu mbuyomo muzindu izo za mdziko. Koma pamene ife tinagwira ku chinthu chenicho china chake chimene chinatifulumizitsa ife kambewu kakang'ono kamene kanabwera ku moyo ndiye zinthu zonse za mdziko zinavunda pomwepo ife tinalibe konse chikhumbo china cha izo. Iye amene ali wobadwa mwa Mulungu samachita tchimo. Wopembedza akayeretsedwa kamozi samakhalanso ndi chikumbumtima cha tchimo. Alibe konse chikhumbo kuti achimwe. Funso la tchimo latha. Iwe umakhala gawo la Mulungu mwa Khristu. Khristu anafa kuti akuwombole iwe. Tsopano tangoganizani za zonse zomwe ife tikanakhala tiri ngati akanati asakhale Mulungu. Koma Mulungu muchifundo chake cholemera. Momwe iye wati wambolera ife usiku uno. Kodi ife tikanakhala tiri kuti usiku uno ngati pakanapa ndakukhala pali Mulungu olemera muchifundo pa ife. Poyamba dziko linali lochimwa kwambiri mwakuti munthu anali atayambisa chivundi kuti chibwere pa dziko lapansi mpaka kuti ngakhale chinamukwisa Mulungu kuti iye anapanga munthu nkomwe. Mutu wonse unali chilonda chonunkha thupi lonse. Ndipo Mulungu chinamuyipira ngakhalenso kuti iye anapanga konse munthu. Kotero iye anati, ine ndikufuna ndimuwononge munthu yemwe ine ndamulenga. Iye amati awawononge iwo chifukwa iye alibe kanthu koma gulu la chivundi basi. Ndipo mtundu wonse wa anthu ukanakhala utafutidwapo pa nthawi imeneyo. Koma Mulungu wolemera muchifundo sakanadalole kuti osalakwa awonongeke ndi olakwa. Ndipo iye anapita kutali ndipo anapanga njira yoperekedweratu kwa iwo amene ankafuna kuti abwere mkati, amene ankafuna kuti azichita chimene chinali cholondola. Iye anapanga njira ya chifundo kwa iwo amene ankakhumba chifundo. Ndipo iye anapanga chombo. Mwakuyankhula kwina, iye anayika mapiko wena pa mphungu zake kuti izo zikanakonza kuwuluka pamwamba pa chiweruzo ndipo osati nkumizidwa palimodzi ndi nkhuku. Koma iye anapanga njira yopulumukira mu masiku a Nowa. Ichi chinamupangisa iye kuti achite izo kuyipereka iyo chifukwa iye anali wolemera mu chifundo. Koma atatha iye kupereka njira kwa wanthu ndiyeno iwo anayikana iyo. Tsopano chifukwa chimene iwo anayikanira iyo ndi chifukwa mulibe kanthu mkati umo koti kayilandire iyo. Mulibe chinthu choti chiyilandire iyo. Mayi anga ankakonda kunena kuti iwe sungakhoze kupeza magazi kuchokera mu mpiru chifukwa mulibe magazi mu mpiru. Kotero ngati mulibe maonekedwe a moyo mkati umo woti ulandire iyo ndiye iyo singakhoze kulandiridwa. Ndicho chifukwa afarisa ankakhoza kuyang'ana mu nkhope ya Yesu momwe ndi kumutcha iye Belezebule chifukwa munalibe kanthu mwa iwo koti kamulandire iye. Koma onse amene Atate anandipatsa ine, iye anati adzadza kwa ine. Apo pali njira ina imene ziyenera kuti ziperekedwere. Inu mukhoza kuyankhula kwa anthu nthawi zina pa misewu, kuyankhula kwa iwo za Ambuye. Iwo amakuseka pa nkhope yako yomwe. Kabwino ife tikuyenera kumachita izo muli monse. Koma tamverani, palibe munthu angakhoze kudza kwa ine kupatula Atate wanga atamukoka iye poyamba. Mulungu ayenera kuchita kukokako. Apo payenera kukhala moyo ndipo onse amene iye wandipatsa ine adzadza kwa ine. Iye anapanga njira kwa iwo amene afuna kuti awomboledwe. Iye anapanga njira kwa iwo amene akufuna kuti achiritsidwe. Ndiyeno chifukwa kuti iye anachita izi tikumupangisa iye kulemera muchifundo monga momwe iye wakhalira wolemera muchifundo. Ziyenera kukhala ngati inu mukana izi palibe china chatsalira koma chiweruzo chifukwa tchimo liyenera kuweruzidwa. Farao pamene iye analowa mu nyanja monga woonera poona kuti iye akanakhoza kulowa mkati monga Mose anachitira, Mose ndi ankhondo ake, ndipo Farao ndi ankhondo ake, onse iwo akanayenera kuwonongeka mu nyanja zinkaoneka ngati. Koma Mulungu wolemera mu chifundo anapanga njira yopulumukira kwa ana a Chihebri. Chifukwa chiyani? Chifukwa iwo anali kutsatira mu mzere wa ntchito, iwo anali kutsatira mu mawu. Tsopano ndiyo njira yokha yoti upezere chifundo. Ndiyo kutsatira malangizo amene Mulungu watipatsa ife kuti tidzisatiramo. Ndiyo njira yokha imene iye angakhoze kuonetsera chifundo ndi pamene ife titsata zimene iye anati tichite. Monga kantsutsano kakang'ono osati kale litali ndi mlaliki amene ankanena kuti ine ndinali kuphunzitsa chiphunzitso cha utumwi mu tsiku lino. Ine ndikukhulupirira, ine ndinanena za izo usiku kapena uwiri wapitawo kapena nthawi ina za momwe iye anati iwe kuyesera kubayira mu mbado uno chiphunzitso cha utumwi. Iye anati mbado wa utumwi unatha ndi atumwi. Ndipo ine ndinamufunsa iye, dabwino kodi inu mumakhulupirira mawu? Iye anati inde. Ine ndinati chivumbuluso 22:18 amanena kuti aliyense amene adzachotsa mawu amodzi mu iri kapena kuwonjezera mawu amodzi kwa ilo osati awiri basi mawu amodzi kuchotsa mawu amodzi umu. Anati ine ndimakhulupirira zimenezo. Ine ndinati ndiye ine ndikoza kukuwuzaninu kumene mbado wa utumwi unaperekedwa. Madaliso a utumwi anaperekedwa kwa mpingo. Tsopano inu mundiwuze ine pamene Mulungu anawuchotsa iwo kwa mpingo mwa mawu. Inu simungakhoze kuchita izo, siziri mmenemo. Ine ndinati tsopano kumbukirani kuti Petulo pa tsiku la Pentekoste iye anali woyambisa wa mbado wa utumwi. Ndipo iye anawawuza iwo onse kuti lapani ndikubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulupiriro cha machimo ndipo inu mudzalandira mphaso ya mzimu woyera. Pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa wana wanu ndi kwa iwo amene ali kutali ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adadzawayitane. Tsopano ngati inu mukufuna kumvera kukuluku wa nkhuku zina za chipembedzo ndi kumakhalabe kumbuyo uko mu zinthu za mdziko ndiye zikunkazisonyeza kuti pali china chake cholakwika chifukwa awo ndi mawu. Aliyense amene afuna akhoza kubwera. Ndipo ngati inu muli nacho chifuniro inu muyenera kubwera. Koma ngati inu mulibe chifuniro ndiye inu muli muchikhalidwe chachisoni. Koma ngati inu muli nacho chifuniro choti mubwere, bwerani mutsatire dongosolo la Mulungu. Ndipo iye samalephera konse kukwaniritsa chimene iye analonjeza. Ine nthawi ina ndinali wang'ono ndipo tsopano ndine wokalamba. Ine sindinamuone iye konse akulephera mu mawu ake. Chifukwa iye akhoza kuchita chilichonse kupatula kulephera. Iye sangakhoze kulephera. Mulungu sangakhoze, nkosatheka kuti Mulungu alephere ndikukhalabe Mulungu. Iye ayenera kuchita zimenezo. Tsopano ankhondo a Farao anayesa kuti akopere chifukwa iwo sanali woyitanidwa ndipo iwo analibe moyo umenewo kulowa mu. Lonjezo silinaperekedwe kwa Farao. Lonjezo silinaperekedwe kwa iye la dziko la lonjezo. Ndipo wokopera kuyesa kutsatira wokhulupirira weniweni amene wayitanidwira kwa chotero amangopanga chitonzo pa icho. Ndilo lomwe lili vuto ndi kachitidwe kathu kachipembedzo lero. Alipo anthu ochuluka kwambiri akuyesera kuti akopere mzimu woyera. Anthu ochuluka kwambiri kuyesera kukopera ubatizo. Anthu ochuluka kwambiri akuyesera kukopera mbado wa utumwi. Izo ndizawokhulupirira ndipo iwo wokha. Mulungu wapanga njira wolemera mu chifundo kuti wana ake asati adzawonongeke. Iye wawapangira iwo njira. Tsopano Farao poyesera kuti awatsatirebe iye anamira m'madzi omwewo amene anapulumusa Mose ndi gulu lake. Tsopano Mose sanamire chifukwa Mulungu ali wolemera mu chifundo kwa iwo amene ali kutsatira njira yake yoperekedwa. Amen. Kodi inu mungakhoze kuona chimene ine ndikutanthauza kuti usiku uno anthu amene sakhulupirira mu machiritso a uzimu, anthu amene sakhulupirira mu ubatizo wa mzimu woyera, iwo angalandire bwanji chilichonse? Mulungu ndi wolemera mu chifundo kwa iwo amene adazimutsatira iye asati kutsatira kachikhulupiriro koma kutsatira Mulungu. Mulungu ndiye mawu ndipo iwo anapangidwa thupi ndipo anakhala pakati pathu. Tsopano kuti iye akakhoze kubweretsapo malingaliro wena a Mulungu, thupi Yesu linali thupi la Mulungu lingaliro. Mose anamuona iye akudusa gawo la kumbuyo la iye, palibe munthu anali ataona nkhope yake. Koma tsopano ife tinamuona iye, ife tinamupenya iye, kumuona iye monga nsembe. Tsopano mukuona iye anali lingaliro la Mulungu lili kuonetseredwa mawu. Ndicho chimene iye anali. Ndipo pamene wokhulupirira aliyense abwera kwa Mulungu, iye amakhala lingaliro la Mulungu la mawu ake. Iye amagwiritsidwa ntchito kuti aonetsere mawu amene alonjezedwera ku tsiku limenelo. Mukuona uko nkulondola. Mulungu wolemera mu chifundo sanatisiye ife wopanda umboni. Iye ali wolemera mu chifundo. Ife tikupeza tsopano kuti Mulungu anali wochuluka chifundo kwambiri kwa Mose kunja kuja mu nyanja ya kufa ija kuja mu nyanja yofira kunja kuja kani. Ndiye pamene iye ananena apa mu Exodus 19:4 iye anati, ine ndinakunyamulani inu pa mapiko a mphungu, ndinakubweretsani inu kwa mwini wanga. Anawanyamula iwo pa mapiko a mphungu ndipo anakubweretsani inu kwa mwini wake. Panali munthu wina pakati pa nyanja ija kunja uko na Yesu akuyesera kuti akopere, koma chiyani? Iye anawanyamula iwo pa mapiko a mphungu. Tsopano Mulungu nthawi zonse amafanizira aneneri yake kwa mphungu. Ndipo chinali chiyani icho? Mose anali mthenga wake. Ndipo iwo anali kumutsatira Mose, ndipo awo anali mapiko a mphungu amene iwo ananyamulidwapo chifukwa iye anali kunyamula uthenga wa Mulungu. Ndipo anthu ankatsatira icho, iwo anali kutsatira Mulungu pamene iwo ankatsatira Mose ndi uthenga wake wa chiwombolo. Ndipo Baibulo linanena kuti iye iwo sanaonongeke nawo iwo amene sanakhulupirirewo chifukwa Mulungu anali wolemera mu chifundo kwa iwo chifukwa iwo anali kutsatira malamulo ake. Mulungu amafuna ife tizitsatira malamulo ake. Ife tikhoza kunena mofanana za Kora ndi za Datani ndi gulu lawo la wanthu osakhulupirira pamene iwo ankayesera kuti akopere. Iwo ankayesera kubayira china chake mu dongosolo la Mulungu. Iwo sanali kulikonda dongosolo la munthu mmodzi. Iwo sanali kuzikonda izo. Iwo ankayenera kuti akhale nacho china chake choti azichita. Kora anati bwanji pali oyera wena ambiri kuposa iwe Mose, iwo kuchita ngati ndiwe wekha padoko kapena nsangalabwiyo khayo padoko kani? Ndipo anati ine iwe sikuyenera kuti uzichita izo. Ndipo alipo anthu ochuluka pano. Ndipo Mose ankadziwa kuti iye anali woti awatengere wana amenewo kupita ku dziko la lonjezo chifukwa lonjezo linapasidwa kwa iye. Ndipo iye ayenera kuanyamulira iwo ku dziko lolonjezedwa. Ndipo lero mzimu woyera uli pano kuti utsimikizire mawu a Mulungu, ndipo ndiwo mapiko a mphungu amenefe tikuyenera kuti tikwerepo, osati ziganizo zina zopangidwa ndi wanthu, koma ife tili woti tikwerepa mapiko a mphungu kupita ku dziko lolonjezedwa. Ndipo apa iwo anali kupita kuti akatenge gulu la nkhuku kunja uko. Kola anaganiza, inu mukudziwa kuti zibwere apo ndikudzachita moonera iyi mphungu. Ndipo pamene iwo anatero Mulungu anati zipatule wekha kwa iwo, ndipo iye anawameza mu nthaka. Iye akanakhoza kumeza chinthu chonsecho, chilengedwe chonsecho, koma Mulungu anali wolemera mu chifundo kwa iwo amene ali kuyesera kutsatira mawu ake. Nthawi zonse Mulungu wolemera mu chifundo. Ambiri iwo anabwera kumbali iyo ndi Mose, ndipo Mulungu anatsegula nthaka ndipo anawameza osakhulupirira. Iyewo wosakhulupirira nthawi zonse adzawonongeka. Iwo amene sanakhulupirire ngakhale iwo anatuluka ndipo anayenda kwa kanthawi, koma iwo Yesu anati iwo ali mmodzi aliyense anafa. Ngokufa, ngokuthela tutsiti, iwanafa. Lango gani zani za iyo? Iwana tuluga uko, anaona zozizi sasa Mulungu, analiona dzandala mbavu la Mulungu, anamva kukoma mana. Ndipo anatuluga kumeneko, ndipo anamvetsera kwa munthu wotchedwa Balaamu, amene anapotoza njira ya Mulungu, mwakuphunzitsa kwake kosiyana ndi mawu. Ife ndife donse abale, kotero ndiye ndife, donse tisonkhane pamodzi. Ndipo kachitidwe kena kachi Balaamu kamene kakutulukiranso lero. Tiyeni donse tikhale pamodzi, izo sizidzagwira ntchito. Tiyeni tiziyenda ndi mphungu, Yehova mphungu, inu nditi mphungu. Panali atatu okha anapulumutsidwa mu gulu lonselo, Mose, Kalebu ndi Yoswa. Ena onsewo anonongekera muchipululu. Yesu ananena chomwecho mu Yohane woyela mutu wa Mulungu muchifundo saka nawalola iwo kuti aonongeke chifukwa limodzi ndi osakhulupirira enawo. Yonse anafera pomwepo muchipululu ndipo iwo ali akufa. Mulungu anapulumusa Mose ndi mphungu zokhulupirira pakuti iwo anali nako kulemekeza ku mawu ake. Ndipo lero mzanga njira yokha imene ife tingakhoze konse kukhala nako kukondedwa ndi Mulungu. Mulungu ndi wolemera muchifundo lero. Koma ife tiyenera kulemekeza chimene iye ananena za izi. Inu simungangotenga zimene wina aliyense ananena. Inu muyenera kutenga chimene Mulungu ananena. Iye anati mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza ndipo wanga oona. Lero ife tikuzidwa kuti chonse chimene iwe uyenera kuchita mu malo ambiri ndipo kudzawina mpingo kukhala ndi kachikhulupiriro kapena china chake monga icho, kapena kunena pemphero, kapena kuyika dzina lako pa buku, kapena kukongedwa, kapena kubatizidwa mwanjira ina, kapena china chake monga icho, ndi zonse zimene iwe uyenera kuchita, koma izo nzolakwika. Kuti ukhale mphungu ya Mulungu, iwe uyenera kutsatira mawu tsiku ndi tsiku, iwe uyenera kupitirira kudya pa mawu. Tsopano, ife tikuwapeza iwo itatha nthawi iyi akung'ung'udza kachiwiri, ofowoketsedwa mu chikhulupiriro. Mulungu atawaonesa kale chifundo kwa iwo. Ndipo ife tikuwapeza iwo akung'ung'udza naye Mulungu, ndipo pamene iwo anatero, iwo anali kufa ndi kuluma kwa njoka. Chabwino, iwo anayenera kulandira izo. Iwo ndithudi anali. Aliyense amene angadala kusema wa Mulungu ndi kuchita zinthu izi zimene iwo angachita, iwo amayenera kuti afe. Mmodzi aliyense wa iwo amakumba amayenera kuti afere muchipululu. Koma pamene iwo anali kudwala kwambiri, mwakuti ngakhale dokota la Mose ndi popanda wa iwo akanakhoza kuchita chilichonse za izo. Ndipo iwo anali kufa mwazikwi. Koma Mulungu wolemera muchifundo, iye anapanga njira yopulumukira kwa iwo amene akanati amukhulupirire iye. Iye anapanga mankhwala ayiko pakupachika njoka ya mkuwa. Mulungu mukulemera kwake, Mulungu anapanga njira yopulumukira kuti wana ake okhulupirira akanakhoza kuchiritsidwa. Mulungu ali ndi chidwi mu chilichonse chimene chili cholakwika, chilichonse chimene iwe umayanjana nacho. Mayendedwe onse amoyo, Mulungu ali ndi chidwi mwa inu. Inu ndinu mwana wake, ndipo iye ali wolemera mu chifundo, iye akufuna kukuchitirani inu. Anthu anachimwa kenako, pakutenga chinthu chomwecho chimene Mulungu anawapangira chitetezero kwa iwo mwa njoka ya mkuwa imene inkayimira tchimo loweruzidwa kale. Ndipo iwo anayisandutsa fano mphaso imeneyo. Ndipo potero anachimwa kachiwiri. Mulungu sadzagawane ulemerero wake ndi aliyense. Chotero ife singakhale nawo a Mulungu awiri, atatu, anayi, pali Mulungu mmodzi basi. Iye sadzagawane ulemerero wake ndi chinthu chilichonse. Iye ndiye Mulungu yekha, mwaona. Kotero monga chikunja ali nawo a Mulungu ambiri, ife tili naye Mulungu mmodzi. Ndipo iye sadzagawana ulemerero wake ndi wina. Ngakhalenso kuti iye adzalola chilichonse kukhala fano patsogolo pa iye. Ngakhale kuti iye anali atapanga chitetezero kwa anthuwo. Ndipo anali mawu a Mulungu, kunali kulondola. Koma pamene iwo anafikapo chisandusa icho fano, ndiye iwo analowa muvuto. Tsopano ndicho basi chinthu chomwecho ine ndikuganiza chimene chachitika kwa mibado ya mpingo yathu. Mulungu anatitumizira izo uthenga wa Martin Luther ndi uthenga wake John Wesley uthenga wa Chipentekosti koma ife tinachita nayo chiyani iwo chinthu chomwecho chimene iwo anachita nayo njoka yamkuwa ija ife tinawusandusa iwo mfano ine ndine waichi ndipo ndine waicho inu mukuona ndinu achina chake popanda kudzipereka kumene kuli polumikizana ndi kupembeza koona kwa umulungu kwa mawu chinachitika ndi chiyani baibulo ife tikuwuzidwa mu baibulo kuti mneneri analitenga fano limenelo ndipo analiwononga ilo haleluya chimene ife tikusowa poonekera lero ndi mneneri amene ati awononge fano la zipembedzo amene amaganiza kuti akupita kumwamba pokhala akachikhulupiriro kena kapena chipembedzo akusowa kuti awonongedwe ndikuwotchedwa kutayidwa kutali Mulungu ndi wodzaza chifundo iye ali wolemera mu chifundo mulero pamene ife tonse tikanadzakhala tili mu chisokonezo icho cha ndima kunja uko koma Mulungu wolemera mu chifundo watitumizira ife mzimu woyera weniweni ndi kumasulira kwake komwe kwa iwo komwe pano mu chipinda usiku uliwonse Mulungu wolemera mu chifundo chake kudabwisa kwake momwe tikumupezera iye kukhala ali inde bwana tsopano tonse chimene iwo ankaganiza kuti akanakhoza kuchita chinali kungopita kwa njoka iyi kapena kanthu kakang'ono aka kamene Mulungu anali atakapanga kunja uko kamene Mose anapanga ndipo anakapachika pa mtengo ndipo iwo amakhoza kuchiritsidwa popanda kudzipereka kulikonse iwo ankangoima ndi kuyang'ana pa iyo ndipo iwo anafika poisandutsa iyo fano ndipo Mulungu anatuma mneneri kumeneko ndipo anayiwononga iyo tsopano onse amene ankakana kuyang'ana pa njoka ija mu chipululu iwo anawonongeka tsopano Mulungu amapanga njira koma ngati iwe ukana kuyang'ana pa iyo ngati iwe utakhale mbali ina ya nsewu ngati iwe ugwirisa chikhulupiriro kena ndikukana kuyang'ana molunjika mu mawu ndikuona ngati icho chili cholondola kapena ayi onse amene anakana kuyang'ana iwo anawonongeka ndipo Mulungu ndi Mulungu wosasintha nthawi zonse ndipo onse amene anakana kuyang'ana anawonongeka kotero zili lero chinthu chomwecho ndiye wanthu anachimwa kenako ndipo monga iwo akhala akuchitira nthawi zonse ndipo anapanga fano kwa ichi kwa ichi kuchipanga icho kuyesera kumapeza machiriso wopanda kudzipereka ndipo iwo anali achina chake ndi momwe ife timachitira lero ndipo tsopano ife tikuona ndiye kusiyana kwa icho kunali kuti Mulungu icho chinali chitetezero chabwino ndipo chizindikiro chabwino cha nthawi imeneyo nthawi imeneyo izo zinali zabwino koma izo zinali zongoti zikhale za nthawi imeneyo za ulendo umenewo ndizo zonse zimenezo ziti zidzagwirire ntchito ulendo umenewo ndipo uthenga umene Martin Luther anabweretsa wakulungamitsa unali woyenera kwa mbado wa Luther ndiwo utali umene iwo unankera kuyeretsedwa kunali kwabwino mu mbado wa Wesley ndiwo utali umene iwo unankera ndiye ife tinabwera mu mbado wa Chipentekosti ndipo kubwedzeretsa kwa mphaso kuli chinthu chabwino kwambiri iko kunali kwabwino mu mbado koma ife tikupita kupyola izo tsopano ife tilipopyola izo motsimikiza basi monga lili dziko ife tiyenera kukhala wopyola chinthu ichi chifukwa ife tachita chinthu chofanana ndi icho chimene iwo anachita kalelo kupanga fano maito ine ndine wadongosolo ili la izo ine ndine wadongosolo ilo la izo Mulungu adzatumiza wina amene adadzaphwanya chinthucho ndikuching'amba icho muzituswa ndikutsimikizira mawu ake mawu athunthu zindikirani matamando akhale kwa Mulungu tsopano ife tikuona kuti izonzona Mulungu wolemera mu chifundo chake ndiye pamene mneneri anawononga ichi nawasira iwo opanda chizindikiro chilichonse cha machiriso cha chitetezero chifukwa fano lawo linawonongedwa koma Mulungu wolemera mu chifundo anawapangira iwo china ndipo kodi iye anachita chiyani apo iye ankakondoweza madzi pa thamanda la pakachisi ndipambira nkabwera ndipo amadirisidwa podumbira mu madzi awa yesu anabwera uko kuthamanda lomwelo ndipo anamuona bambo amene anali atagona pamenepo kwa chiwerengero cha zaka kuyembekezera kukondowezedwa kwa madzi mukuona mulungu wolemera mu chifundo ngakhale iwo anachisandulisa fano chinthu chija ngakhale mneneri anachita kuchiphwasula chija mulungu anapanga njira ina kwa iwo chifukwa iye ndi wolemera mu chifundo iye akufuna kuti iwo akhale ochiritsidwa ndipo iye anapanga njira yakuchiritsidwa kwawo tsopano ndiye izo zinapitirira dziko linakhala lochimwa kwambiri ndi lochimwa kwambiri nthawi zonse ndipo potsiriza dziko linakhala lochimwa kwambiri mwakuti mulungu akanakhoza kuliwononga ilo iye ananena mu Malaki 4 kuti ine ndisabwere ndi kulikantha dziko lapansi ndi temberero iye akanakhoza kuchita izo kunsochabe koma ndi iye mulungu wolemera mu chifundo iye anatumizapo mpulumusi yesu khristu iye anatumizapo yesu kuti akakhale zonse mpulumusi ndi mchiritsi pakuti iye anati monga mose anakweza njoka ya mkuwa mu chipululu kotero ayenera mwana wa munthu kuti akwezedwe mmwamba pa cholinga chomwecho iye chitetezero ndicho chimene ife tilinacho chodzinenerapo palibe china koma chitetezero chimene yesu anachigula ndi magazi ake ndicho chimene ife tilinacho chodzinenerapo ndipo baibulo linati iye anavulazidwa chifukwa cha zola kwa zathu iye anatunduzidwa chifukwa cha kusaweruzika kwathu chilango chotilengera ife mtendere chinali pa iye ndipo ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa ndicho chimene ife tikhoza kudzinenera chifukwa ndicho chimene ife tikhoza kudzinenera chifukwa ndicho chimene chitetezero chimene ife timachiyimira cholamuliridwira kwa ife mulungu wolemera mu chifundo ichi chinali choti chikakhale chitetezero chamuyaya chifukwa iye anadza iye mwini mulungu anabwera iye mwini mu maonekedwe a thupi lochimwa kudzapanga chitetezero chamuyaya ndikuvutika mu mnofu ndipo anapanga chitetezero ndipo anabwerera mbuyo mu maonekedwe a mzimu woyera kuti adzatsimikizire chitetezero chimenecho amene palibe njoka ya mkuwa kapena madzi okondowezedwa akanakhoza kuchita icho izo zonse zinkaloza kuchitetezero cha ngwiro icho mulungu wolemera mu chifundo chake wachita ichi tsopano lero pokhala kuti ndilo tsiku limene ife tikukhalamo ife tabwera mopyola mibado ya mpingo iyi ndipo tafotokoza chilichonse kutali kuchokera kwa icho aza mulungu wathu alero ataya kwambiri gawo ilo la icho iwo amachifotokoza icho njira yonse kwa tsiku lina mbado wina wake chinthu china chake mbuyo momwe kuchokera kale litali ndipo machiritsa auzimu ankangotsala pang'ono kuseweredwa mkutha pamavuta kuti umupeze aliyense amene akanati awakhulupirire iwo iwo ankachita kuwaseleula iwo osati kuposa pafupi zaka makumi awiri zapitazo iwo ankachita kuwaseleula iwo achipendekosite mwakuchita anali atachoka kwa iwo iwo anayamba mmasiku oyambirira koma iwo anapita kutali kwa iwo penyani momwe iwo anachitira tsopano iwo anatenga zotayika zachipembezo kuthamangira kukadzipangira aliwonse kachikhulupiriro ndi zina zotero kupatula malo molandira kuwala pamene kuwala kukubwera mkati iwo anadzipangira bungwe ndipo anadzipangira okha tizikhulupiriro mmodzi aliyense kumabwerapo kudzipangira iye yekha chiphunziso ndi kumakhala mu chiphunziso chimenecho ndiyeno iwo anatengeka mochuluka kwambiri mpaka mzimu woyera sukanakhoza kulowa mu mpingo iwo anangosandulika fano lina monga njoka ya mkuwa ito zinasandulika za mafano munthu aliyense angati ine ndine wa ichi ndipo ine ndine wa icho zinali za mafano zinali mu chisokonezo chotani ife pa nthawi yotsiriza koma mulungu wolemera mu chifundo chake watumizanso mzimu woyera pa ife ndi kutsimikizira mawu ake usiku uno monga iye analonjezera kuti iye akanadzachita mulungu analonjeza kuti iye akanachita zinthu izi penyani chimene iye anachita penyani chimene iye anachita momwe tsopano ife tikhoza kuona momwe iye analonjezera mbado uliwonse chinthu china chake choti chidzachitike ndipo ife tikupeza kuti izo zinachitika chimodzimodzi basi monga izo zomwe iye ananena kuti iye akanachita pa iye ali olemera muchifundo chake kuti nayi zonse akhale ndi chifundo kuti akwaniliswe mawu aliwonse amene iye wawalonjeza yayenera kuchita ichi ndipo nayi zonse polinga kuti akhalebe mulungu nthawi zonse iye amachita izi mawu ake nthawi zonse amafika pokwaniritsidwa mu nyengo yake mbewu yake imene iye anayidzala mu nthaka kodi iye anachita chiyani iye anayika iyo apa mu mawu ndipo iyo ndiyo mbewu ndipo nthawi iliyonse mbado ukabwera motsatira mbewu imeneyo imacha ndiyeno kukonzanso kumabwerapo ndipo iye analonjeza izo ndipo izo zimachita icho tsopano ife sitinachite kuyeneredwa zinthu izi ayi ife sitinachite kuyeneredwa madaliso awa a mulungu kupa ife tinali tikatsatira zinthu za dziko tinapita mukulakwisa kwa kaini kaini kumanga guwa labwino ndi chalichi chabwino ndikumayika maluwa pa ilo ndikumaganiza kuti ndizo chimodzimodzi chimene icho chinali unali mulu wa mapulo kapena mapeyala kapena magaladadeya kapena chilichonse chimene icho chinali chimene abambo ake ndi amayi anali atadya mmunda wa edeni zimene zinawathamangitsamo iwo ndipo kotero iye anaziperekanso izo kwa mulungu ndipo mulungu anazikana izo koma abele mwachikhulupiriro anapereka kwa mulungu nsembe yopambana kuposa ya kaini ndipo lero baibulo linanena mu yuda kuti iwo athamanga mu njira ya kaini awonongeka muzoonena zokopa za kora mukuona kuthamanga mu njira ya kaini kumanga maguwa kumanga matchalichi zipembedzo kuzipanga izo mokongolesa zazikulu mamembala ochuluka kuposa onse iwo matengera zinthu mkati chilichonse chimene chibwera motsatira ndikulumbira mwamba ndi pansi kapena kugwirana chanza kapena kubatizidwa mwanjira ina yake kapena kuyankhula mmalilime kapena kuthamanga pansi iwo amalemba dzina lawo pa buku uko nkulondola ndiyeno nkutambenuka pa choonadi chenicheni chimene chikanati chilalikidwe ndikuchikana izo zingakhale bwanji chotero zindikirani tinali muchisokonezo chotani ife zindikirani ndipo baibulo linati ndipo iwo apita mu njira ya balamu ndipo kuwonongeka muzoonena zokopa za kora kuwonongeka muzoonena zokopa kodi zoonena zokopa za kora zinali chiyani bwanji iwo kuganiza kuti ndiwe wekha munthu woyera bwanji a mulungu tonse ife ndife oyera tingonse uli chonse icho yense tonse a ife tikhale pamodzi ndicho chimene ife tiyenera kuchita ndipo pamene iwo anawonongekera mu izo ndipo ife moona tinayenera icho ife tinkayenera kuti tikhale icho koma mulungu wolemera muchifundo watisolola ife kuchokera kuchisokonezo icho ndikutilola ife kuti tichipenye icho chinthucho chisanagunde kuno kulemera muchifundo chake ndikutitumiziranso ife chitsitsimuso chamachiriso auzimu ndikubwerera kachiwiri kwa mphamvu ya mulungu malingana ndi mbiri yakale palibe chitsitsimuso chimene chinakhalapo kupitirira zaka zitatu chitsitsimuso ichi chakhala kwa zaka khumi ndi zisanu wakhala uli moto onyeketsa kuzungulira ndi kuzungulira dziko kanji chifa ife tikuyeneredwa iwo mulungu wolemera muchifundo chake osati chifukwa ife timakhumba icho kapena chifukwa ife timayenera icho kani tangoganizani zachomwe icho chachita ine ndikuganiza za mmodzi wa alongo anu pomwe pano mu Phoenix amene ambira inu mukumudziwa mayi Hetty Wardrobe iwo anali ndi kansara wa mu mtima ndipo iwo anali mu mzere wapemphero kumtunda kuno apa pamene mʼbale moro ndi ine tinali kuno nthawi yoyamba pafupi zaka khumi ndi zisanu khumi ndi zisanu ndi zitatu zapitazo ndipo iwo anali kufa ndi kansara ya mu mtima ndipo iwo bwenza adafa kale nthawi yayitali yapitayo koma mulungu wolemera muchifundo anatumiza mphamvu yake pa iwo ndipo iye anapulumutsa moyo wawo ndipo iwo ali moyo lero mulungu wolemera muchifundo congressman Upshaw munthu wotchuka ine ndikuganiza iye anali president kapena china chake wa baptist southern baptist convention pa nthawi ina kapena wachiwiri kwa president kapena china chake Iye analakachita zonse, iye anali munthu wabwino. Iye analita zonse zimene iye ankazidziwa kuchita kwake. Iye analakapita kwa dokotala aliyense, palibe aliyense amene anakhoza kuchita kanthu pa iye. Iye anali womangidwira pansi. Atumiki anali atamupempherera iye. Iye anali atasanuliridwira pamutu pake galoni la mafuta kudzoza kwa atumiki osiyanasiyana kulikonse. Ngo usiku wina Los Angeles, California, ndikuyenda kupita kuguwa. Kuyangana pa mulu wa zikuku pafupi kawiri kutulukisa katatu ndimo mwezi zili pano zitangodzaza mtinjira kumbuyo ndi kutsogolo ndiyeno panagona chapo machira ndi msungwana wang'ono wachikudali mmenemo msungwana wang'ono wachinigro ndipo ake mayi ake anali atakhala pambali pake ndipo mbale wanga anali akubweresa mzere wa pemphero ndipo ine ndinali kuyang'ana mosadziwa chimene chinali kuchitika ndipo ine ndinaona dokotala ali ndi magalasi wonga chigoba chakamba akuchita operation pa msungwana wang'ono wachikuda pavuto la mmeru ndipo iye anapuwala ndipo ine ndinayang'ana pozungulira ine ndinaganiza pana ameneyo ali kuti ine sindimakhoza kumuona iye patapita kanthawi mbuyo momwe uko popanda chiyembekezo msungwana wang'ono wokondedwa wapafupi zaka zisanu ndi ziwiri kapena zisanu ndi zitatu zakubadwa wodakhala wopuwala kwa moyo wake wonse ndipoapo panali mayi ake pansi apo pa mawondo ake akupemphera ndiye ine ndinati dokotala uyu anapanga operesoni pa msungwana wanu wang'ono ndipo ndinafotokoza izo iye anali uko nkulondola bwana ndiye iwo anayesa kuti amunyamulire mwanayo ku msanja iwo anamuza iye kuti asachite izi iwo anayesera kuti amutontholetse iye pa nthawi imene iwo anamutonthoza iye ine ndinaganiza chabwino ife tipeza mwayi woti timupempherere iye mu maminiti ochepa mwina wanthu ali pompano anali pamenepo usikuti ndipo ine ndinali kuyang'ana kunja pomvera ine ndinamuona msungwana wang'ono uyo akupita kumusi mooneka ngati kupyola kamsewu kakang'ono kochepa ali ndi chidole m'mikono mwake akuchilera chidolecho zilibe kanthu kaya dokotala ananena zochuluka chotani kuti iye akanakhala wopuwala moyo wake wonse Mulungu wolemera kuchifundo anatumiza pansi mzimu woyera mwamasomphenya ndipo msungwana wang'ono uyo anauka kuchokera pamenepo ndipo iye ndi mayi ake anagwirana manja ndipo anayenda pansi kupyola mu kampata uko akulemekeza Mulungu kumbuyo komwe uko kunakhala bambo achikulire Congressman Abso ambira inu mukudziwa umboni wake iye anakhala ali munthu wabwino anayesetsa moyo wake wonse zaka makumi asanu ndi amodzi ndi zisanu ndi chimodzi wolumala mu chikuku kumakankhidwa mukama ndodo pansi pa mikono yake zomwe iye ankayenda nazo mosatinso kuti adzayenda cholunga konse ndipoapo iye anakhala pamenepo akuyang'ana pa izo ndipo zonse mwadzidzidzi ine ndinayang'ana uko ndipo ndinaona masomphenya apa iye akubwera akuyenda pansi modusa pamwamba pawomvera atawelamisa mutu wake amakhoza kuyenda mwabwino monga aliyense ine sindinali kudziwa yemwe munthuyo anali ine ndinati pali bambo wamkulu amene wakhala kumbuyo uko iye anagwa kuchokera pangolo pamene iye anali mnyamata wang'ono anagwera pa mulu wa msipu ndipo anavulaza msana wake iwo anabowola mabowo pansi kuti pasamakhale kugwedezeka pamene wanthu akuyenda kuopesa kugunda pa msana wake ine ndinati iye akukhala munthu wamkulu ndipo iye akupita akukulirabe iye akukhala mu bwalo lalikulu ku White House ndiyeno bambo uyu anabwera ndipo anandiwuza ine kuti ameneyo ndi Congressman Upshaw kodi inu munayamba mwamumvapo iye ine ndinati ndinayambe ndamva konse za iye ndipo kotero iye anapitisa choyankhulira chotalikisidwa pang'ono kumbuyoko ndipo iwo anali kuyankhula moyankhana ndiye ine ndinayamba kuyang'ana pozungulira ndipo ine ndinamuona Congressman wachikulira akubwera akuyenda molunjika kwa ine mumasomphenya wolunga ndi wangwiro monga iye akanakhalira Mulungu wolemera muchifundo anamusolola iye kuchokera muchikuku chimenecho ndipo iye anayenda wopanda ndodo mpaka tsiku limene iye anamwalira Mulungu wolemera muchifundo pamene madokotala anali atalephera pamene science inali italephera pamene china chilichonse inali chitalephera Mulungu anali wolemera muchifundo kwa Congressman Upshaw ine ndimaganiza za ine mwini monga nyamata wokulirapo pang'ono ine ndikukumbukira monga wanthu amanditcha ine lero wodana ndi akazi Chifaja ke chinali ndi chifaine ndinaona zochuluka kwambiri za makhalidwe oyipa mwakazi pamene ine ndinali mnyamata ine ndinkawada iwo ine chindichita izo tsopano chifaine ndikudziwa kuti pali wena abwino koma ine ndimakumbukira mmene zinalili zoyipa kwambiri makhalidwe oyipa kwambiri ndipo ine ndinaganiza mayi ine ine tindidzakhala konse pozungulira pamene wanthu ali ine ndilibe maphunziro kotero ine ndidzapeza aliwonse ndipo mwana wang'ono wokulirapo ndidzakhala pamenepo wosavala ngakhale malaya ndi tinkhwacha changa nditachimanga monga chonchi ndi pinifolo ndipo icho tinkatentha kwenikweni ndipo aphunzitsa anati William kodi iwe sukumva kutentha utavala chinkhwachacho ine ndinati ayi mayi ine ndikuzizidwa pang'ono ndipo iwo anandipangisa ine kupita kumbaula ndikuyika nkhuni zina mumbaulayo ndipo ine ndinangokhala ngati akuchita kundiotcha ndipo ine ndinalibe malaya kupyola mnyengo yonse iyo ndipo ine ndinaganiza ngati ine ndingakhoze kudzayamba kupeza ndalama nthawi ina imene ine ndikhoza kupeza yaing'ono ndidzadzipezera mfuti ya satesate ine ndidzabwera kumadzulo kuno ndikumadzakhala kunja kuno ndikumasaka kwa moyo wanga wonse ine sindinkafuna kanthuko machita ndi wanthu basi kungokhala kutali chifukwa iwo sanali kundikonda ine ndipo ine ndikanamadzangokhala kutali ndi iwo ndiyeno nthawi iliyonse ine ndikapita mtawoni uko kuyankhula kwa aliyense waona anyamata wena pa msewu ine ndinkadziwa ine ndikati moni apo John Jim uli bwanji oh moni waona iwo sanali kufuna kuyankhula nane ine sanafune kanthu kochita nane ine chifukwa cha bambo wanga ndi iwo amene ankapanga kachaso ndipo ine sindinali kuchita izo panalibe kanthu kamene ine ndinachita ndipo bwenzi ine ndili wamtundu uwo koma tsopano ine ndinati kwa mkazi wanga osati kalelitali koma langa ndilopachikidwa ndi mfuti zabwino kwambiri zimene zingakhoze kugulidwa oh ndipo ine ndikuganiza za zovala zakuda izo usiku uno ine ndilinawo masuti awiri kapena atatu abwino ndipo kodi ndilibe abwenzi ine ndimachita kukabisala kunja mu nkhalango kuti ndikhale kutali ndi wanthu chakuta ndi chiyani kodi ndi chifukwa cha umunthu wanga kodi ndi chifukwa cha maphunziro wanga ayi mulungu wolemera muchifundo anandiona ine mutikhalirwe bija ndipo iye anandipulumutsa ine ndikukumbukira akuchita kundilondolera pa mikono ngati munthu wakungu ine sindinkakhoza kupenya chilichonse patsogolo pa ine chinali chimbuzi ine ndikanakhala ndili wakungu moyo wanga wonse koma mulungu wolemera muchifundo anabwezeretsanso kupenya kwanga ine ndili zaka makumi asanu ndi zisanu zakubadwa ndipo ndikadali ndikupenya kwabwino mulungu wolemera muchifundo ndi chinthu chokha chimene ine ndingakhoze kunena poyamba mpingo unalibe njira yoperekedwa ya machiriso iwo anali nayo imodzi koma iwo anayika njira iyo pansi koma mulungu wolemera muchifundo wawatumizira iwo mphaso ya machiriso auzimu umenewo ndiwo mzimu woyera pakati pathu kutsimikizira mawu ndi zizindikiro zikutsatira mulungu wolemera muchifundo ine ndili ndi masamba awiri kapena atatu apa azolemba izi koma ine sindiyesera kuzigunda izo chifukwa ine ndili kuzindikira kuti ili pafupi nthawi kuti ndiyambe mzere wa pemphero uwo koma mulungu wolemera muchifundo chake ambira inu pano usiku uno madokotala anakukanani inu pali anthu amene akhala muzikuku izo iwo mwina sadzatulukamo konse mmenemo iwo ali mmenemo kuti azikhala ena iwo opuwala munjira zosiyana iwo sangakhoze konse sakanakhoza kutuluka palibe njira kwa iwo kuti atulukemo koma mulungu wolemera muchifundo chake wapereka chitetezero musati muchikane icho tilandireni icho pali amuna kunja uko ali ndi vuto la mtima pali anthu ali ndi makhansa amene madokotala sangakhoze kuchita nawo kanthu inu mulibe chiyembekezo opanda chokuthandizani mu dziko lino koma mulungu wolemera muchifundo chake watumiza pansi mzimu woyera ndipo pomwe pano tsopano kuti utsimikizire mawu kuti utsimikizire kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse chifukwa ife tikuyenera icho chifukwa mulungu ali wolemera muchifundo chake amen tsopano ndi iyeyo ndiye munthuyo ndiwo ambuye yesu ameneo iye sali wakufa koma iye wakutapa kufa ndipo iye ali moyo kwa nthawi zosatha iye aliye moyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse wolemerabe basi muchifundo chake momwe iye analili kwa mkazi amene anali ndi vuto la magazi ndipo iye anayamba kudusa mukhamu panalibe ziyembekezo kwa iye madokotala anali atachita zonse zimene iwo akanakhoza kuchita iye anali ndi vuto la magazi iye anali kufa ndipo iye anagwira chovala cha mbuye mulungu wolemera muchifundo anapotoloka pozungulira ndipo anamuuza iye zachikhalidwe chake ndipo iye anachiritsidwa kuvuto lake la magazi kakang'ono kahule kauve kanapita kuchitsime tsiku lina kuti kakatunge madzi wopanda chiyembekezo iye anali atakanidwa pakati pa anamwali kuchokera pozungulira wanthu moyo wake sunali wabwino ayi ndipo iye anaganiza pali chifukwa chanji chomayesera ine ndakanidwa palibe kanthu katsalira kwa ine koma iye anapenya atayima pambali kapena atakhala pambali pa chitsime ndipo apo panali mwamuna atakhala pamenepo yemwe anamuuza iye zinthu zonse zimene iye anazichitapo mulungu wolemera muchifundo chake mulungu ya moyo usiku uno ali chimodzimodzi basi wolemera muchifundo chake ndipo mofanana basi monga momwe iye anali mumasiku aja mulungu wolemera ine ndikuganiza kuti ife tili nawo makadi apemphero mazana awiri apa kapena amene tiwayitana mu mazana awiri ife tiwayitana iwo ndi kuwalola anthu afole ife tikuti tiwapempherere iwo koma ife tisanachite izo mwina pali obwera mwatsopano pano kuti achoke kwa zamasenga zonse awa sindiwo masenga ndi maonetsero alonjezo la mulungu timatengera pa chimene iwe ukuyang'ana mulibe ukoma mwa munthu aliyense mulibe mphamvu mwa munthu aliyense koma ife monga okhulupirira tilinawo ulamuliro osati mphamvu koma ulamuliro wina wake anandifunsa ine osati kale litali anati mbale Branham kodi inu mumakhulupirira kuti muli nayo mphamvu yochitira izi ine ndinati ine ndilibe mphamvu komwe koma ine ndilinawo ulamuliro wokhulupirira aliyense alinawo iwo ngati inu muukana iwo mudzakhala pamene inu mulipo koma ngati inu kuti mulandire iwo iwo udzachita zochuluka kwambiri chifukwa mulungu ali wolemera muchifundo chake mtengeni mpolisi wang'ono atayima panja kuno pa nsewu zovala zake zitapachika pa theka la iye iye ali wowonda kwambiri chipewa chikuvindikira makutu ake ndipo iye nkuyenda kunja uko kumene magalimoto akubwera pa nsewuwo pa mamayilosi makumi asanu pa ola magalimoto amphamvu zakukoka kwa akavalo mazana atatu mwa iyo iye alibe mphamvu yoti ayimitsire njinga uko nkulondola koma mungamulola iye auzile wenzulo iyo ndi kuyimika mmwamba dzanja ilo ndipo muone mabuleki akukhulana iye alibe mphamvu koma iye ali nawo ulamuliro mzinda wonse uli kumbuyo kwake ndipo pamene mwamuna kapena mkazi ine sindili kusamala mchikhalidwe chotani chomwe inu mulimo inu muli nawo ulamuliro wa mulungu mwalonjezo chifukwa iye ndi wolemera ndipo analonjeza kudzachita zochuluka kwambiri ngati inu munena kwa phiri ili sunda ndipo musati mukayike mu mtima mwanu koma khulupirirani kuti chimene inu mwanena chidzachitika inu mukhoza kulandira chimene inu mwanena inu mulibe mphamvu koma inu muli nawo ulamuliro ndikukumbukira pamene iye anandiuza ine kumbuyo uko anati iwe uzidzakhoza kuwulula zinsinsi za mmitima pakuti iye inu mukukumbukira izo ambira inu anthu aku Phoenix iye analonjeza izo zimene iye analonjeza iye amachichita tsopano apo pali wena inu apa amene mulibe makadi apemphero ndipo mosakayika ndi angati akudwala ndipo alibe makadi apemphero kwezani manjano ndithudi chabwino ngati inu mukufuna kudziwa osati ulamuliro osati mphamvu koma ulamuliro wa mawu zinthu zimene ine ndizichita inu mudzazichitanso yesu analonjeza mu Luka 17:30 kuti kusanafike kumene kudza kwake kudzakhala kuli monga nthawi ya Mose kapena Nowa pamene iwo anali kudya ndi kumwa ndi kuperekedwa mu ukwati ndipo sanadziwe ayi mpaka tsiku limene Nowa analowa mu chombo iye anali kudzakhala nthawi imeneyo ndiye ananena naponso monga kunalili mu masiku a Loti Ndipana ati izi zikanadzachitika mutsiku limenelo pamene mwana wa munthu adadzaululidwe pamene mwana wa munthu waululidwa mumasiku otsiriza tsopano openya ali chimene iye momwe mwana wa munthu anadziulula yekha mu munthu wa mngelo uyu amene anali mwana wa munthu manteladi Abrahamu anamutha iye Elohim iye anali mwana wa munthu anadziulula yekha basi dziko la mitundu lisanaotchedwe kodi iye anachita modani izi kwa okhulupirira kwa wodzipangisa okhulupirira iye anatumiza alaliki awiri kumusiko kuti akalalikire kwa iwo koma kwa okhulupirira weniweni iye anayima atalozetsa msana wake ku chihema ndipo iye anati Abrahamu iye anali Abrahamu tsiku masiku pang'ono izi zisanachitike koma tsopano iye ali Abrahamu ali kuti mkazi wako Sara anati ali muchihema kumbuyo kwanuko anati ine ndati ndisunge lonjezo langa kwa iwe ine ndidzakuchezera iwe oh Abrahamu anali zaka zana zakubadwa ndipo Sara anali zaka makumi asanu ndi anayi kana Mulungu wolomera muchifundo anasunga lonjezo lake ilo linabweresa mwana chifukwa Mulungu ndiwochuluka chifundo ndipo iye wodzaza chifundo iye ali wolemera muchifundo iye amasunga lonjezo lake zindikirani ndi msana wake atalozetsa kuhema Sara anaseka ndipo anati zinthu izi zingachitike motani ine ndine wokalamba ine ndingakhoze motani kukondweresedwa ndi mwamuna wanga monga mkazi wang'ono wokwatiwa bwanji iye ali ndi zaka zana zakubadwa chiyanjano chathu cha mbanja inatha zambiri zaka zambiri zapitazo izi zingakhoze kukhala motani ndipo iye anaseka za izo ndipo mngelo ndi mwana wa munthu yemwe msana wake unatembenuzidwira ku chihema anati chifukwa chiyani Sara anaseka kuti zinthu izi zingakhale motani chinali chiyanito Yesu ananena mu Luka woyera 17:30 kuti mumasiku monga zinaliri mumasiku a Loti khalidwe lofanana dziko la mitundu lisanaotchedwe iye anati mwana wa munthu adzadziulula yekha mu tsiku limenelo iye anapanga lonjezo limene Malachi 4 analilonjeza ife kuti akananena uthenga udzadza umene ukanali uwabwezerese wanthu kubwera kuthenga wapachiyambi wachipentekosti ndipo ndi madaliso omwewo iwo anali nawo pa tsiku la chinali chiyanicho ndiye mphumphu ya mapiko awiri zonse chipangano chatsopano ndi chakale kukupizira malonjezo ake pa limodzi a Mulungu kuti akwanirise chimene malonjezo a baibulo ananena kuti iwo akanati achite amen Mulungu wolemera muchifundo sakanati awalole anthu ake kuti akalowe mu zazipembedzo izi wolemera mukatundu ndi zinthu za mdziko mbado wa mpingo wa Laodikaya koma iye anapanga njira yopulumukira kulupirirani izi anthunu Mulungu akudalitseni inu amen Mulungu wolemera muchifundo zifundo za Mulungu ndicho chinthu chokha chimene ine ndikuchikhumba osati chilungamo chake osati lamulo lake koma chifundo chake ndichomwe ine ndikuchiyitanitsa Mulungu akhale wochuluka chifundo kwa ine ife tonse tilinako kumverera kumeneko ine ndinali kuyang'anitsitsa pali mkazi wang'ono amene wakhala komwe kuno pa mapeto ampaka kodi inu muli ndi khadi la pemphero pamene podona inu mulibe ndiloleni ine ndikusonyezeni inu kuti Mulungu ali wolemera muchifundo inu mwakhala omanjenje kwenikweni posachedwa pa sichonse inu moyipa kwenikweni ndipo maso anu ayipirayipira kodi sikulondola uko uko nkulondola tsopano iwo asintha Mulungu wolemera muchifundo chake ndikufunseni inu ngati inu mungakhulupirire izi tsopano inu mulibe khadi la pembelo inu mulibe kanthu koma inu sinukulisowa iwo onani ndi chisomo chimene chaperekedwa kwa inu apo pakhala munthu wang'ono kwambiri amene wakhala pomwe apo kutsogolo mokhala ngati wakhala pomwe apo iye akuvutika ndi chophuka pa thupi lake icho tangotuluka kumene pamenepo kosachedwapa tikulondola uko bwana uko nkulondola inu simukudziwa chimene icho chili inu mukuchita mantha nacho icho uko nkulondola Icho chinayambisidwa pa chilonda. Sichonchi. Kodi inu mulinalo khadi la pembelo? Inu mulibe khadi la pembelo? Inu simukulisowa ilo. Mulungu wolemera muchifundo chake. Oh, mbale mlongo. Kulubirirani Mulungu. Musati mumukayikire iye. Mukulubirireni iye. Uko mkulondolo. Apa bakhala bambo. Tuli yotuwa. Avala magalasi. Penyani kuno bwana. Kodi inu mukukhulupirira? Mulungu ali wolemera muchifundo chake. Inu makhalapo ndi thumbo. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kuchititsa thumbo limenelo? Ndi kukupangani inu wabwino. Mwakhala pomwe apa pamapeto ampando. Mukuyangʼana pa ine. Ngati inu mukhulupirira kuti Mulungu akhoza kuchititsa thumbo limenelo, Mulungu achita izo kwa inu ngati inu mulandire izi. Kodi inu mukukhulupirira izi? Kodi inu mukulandira izo? Kabwino, inu mukhoza kulandira izo ngati inu mungokhulupirira izo. Landirani chifundo, inde bwana. Apa pali dona amene wakhala pomwe pano. Iye akuvutika ndi kuyenderera kovuta mthupi lake. Koma ngati iye adakhulupirire, Mulungu amuchiza iye. Ngati iye akukhulupirira izi. Ine ndikukhulupirira kuti iye achiphonya ichi motsimikiza monga chilichonse. Muchitireni chifundo ndi lopemphero langa. Monga ine mwachizirezire ndikumuona mkazi akazaraile. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kuchiza kuyenderera kovuta uko? Ngati mungatero, landirani izo. Amen.
Just believe.
Ingo khulupirirani.
God is good.
Mulungu ndi wabwino. Sichoncho iye Stella. Eya, uko mkulondo. Ine sindinamuonepo mkaziyu mu moyo wanga. Koma Mulungu muchifundo chake. Apa pakhala mkazi wina wakhala kumbuyo komwe kuseli uko. Kumbuyo kwenikweni. Akuyangʼana kumene pa ine. Iye na Yesu alinako kuyenderera kovuta na Yesu. Iye anali kuganizira za izo pomwepo. Ine sindinamuone konse mkaziyu mu moyo wanga. Pokhala kuti mkazi wina uyu anali ndi chinthu chomwecho akuyangʼana pa ine. Kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wa Mulungu kapena wantchito wake? Inunso mulinalo vuto la mtima. Ngati uko mkulondola, kwezani mwamba dzanja lanu. Inu mulibe ilo tsopano. Mulungu wolemera muchifundo chake. Akutisonyeza kuti iye ali moyo muno munyumbayi usiku uno. Mulungu wolemera muchifundo chake. Amen. Kodi angakhala alipo ndi angati ochuma ndi obwerera mʼmbuyo amene angayime pa mapazi anu ndi kunena Mulungu wolemera muchifundo chake khalani ochuluka chifundo kwa ine. Imani pa mapazi anu, ine ndikupemphererani. Ngati inu mukukhulupirira kuti iye akufuna, inu mukufuna chifundo tsopano. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu ndi inu. Wobwerera mʼmbuyo, imirirani pa mapazi anu. Mulungu wolemera muchifundo chake. Inu muli inu. Ndituli inu simunachite dzanzi muchikhaliro ichi mwakuti inu simungakhoze kuona kuti ndilo lonjezo lomwe la orali. Ndituli inu simunakulungidwe kwambiri muchipembedzo ndi zinthu zina mwakuti inu simungakhoze kuona kuti ili ndi lonjezo la orali. Mulungu wolemera muchifundo. Yesu amene inu munali amene munayima, ine ndipemphera mu miniti chabe. Ine ndikufuna inu mupange njira yanu kupita ku mpingo wina wabwino wa uthenga wa thundu ndi kukhala ndi kukabatizidwa mu ubatizo wa Chikhristu. Mulungu kukupatsani inu mzimu woyera. Kodi alipo wina amene adayime pa mapazi anu ndi kunena ine ndikufuna kuti ndikumbukiridwe? Mulungu muchifundo chanu ndikumbukireni ine. Ine sindimakhala monga ine ndinayenera. Mwina mwake. Mulungu akudaliseni inu dona. Ndipo Mulungu akudaliseni inu. Mulungu akudaliseni inu. Mulungu akudaliseni inu. Mulungu akudaliseni inu. Uko mkulondola. Mulungu wolemera muchifundo chake. Chitirani chifundo pa ine. Mulungu akudaliseni inu Mulungu. Alipo apo, alipo angali wena mkati muno. Nenani, ine ndima. Ine ndikufuna kuti Mulungu adziwe kuti ine ndikufuna chifundo. Ine sindimakhala moyo wabwino. Ine ndakhala mwanjira iyi ndi njira iyo. Ine ndakhala mwamba ndi pansi koma ine ndikufuna chifundo chake. Mulungu akudalitseni inu mbale. Wina wakenso akuti Mulungu wolemera muchifundo chake. Mulungu akudalitseni inu Mulungu. Mulungu akudalitseni inu Mulungu. Uko mkulondola, Mulungu wolemera muchifundo chake. Mulungu akudalitseni inu, inunso. Mulungu akudaliseni inu kumbuyo uko. Mulungu akukuona ninu. Ingo imani pa mapazi anu. Mukurikodi zimachita ubwino uliwonse mbale kulanamu. Zedi imirirani. Ndipo muone momwe kuchuluka kwa kusiana kwake kuli. Ngati inu muli wodzipereka kodi kweni mu mtima mwanu. Mulungu aliwalamela mu chifundo. Yesa akulolera kuti aliyense akayika koma kuti wonse akhoza kubwera kukulapa. Mulungu wolemera mu chifundo chake. Oh Mulungu kalani nacho chifundo pa ine. Tsopano ndiyangati mkati muno tsopano amene akugwirizira makadi apemphero aja. Kodi iwo anali chiyani? Ma A ndi ma B sichoncho. Ma A ndi ma B. Anthu onse amene ali ndi kadi la pemphero la ma A imani mbali. Ndipo kadi la pemphero la ma B adzayima kumbuyo kwa iwo. Ine ndikudabwa ngati pali atumiki wena pano amene akanafuna kuchita nawo kondithandizira ine. Ngati iwo alipo amene akanafuna kuti abwere, ine ndikanakhala wokondwa kukhala nako kwanu kuthandiza kwanu pano, pakuti ife tidzakhala wokondwa kuti tipemphere ndi kupemphera, kupemphera nanu inu. Ili Baibulo linati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Inde bwana. Mu dzina langa iwo adzatulusa ziwanda. Iwo adzayankhula ndi malilime atsopano.
Have we done it?
Kodi ife tazichita izo? Mwachisomo cha Mulungu osati ife, koma Mulungu wolemera mu chifundo pakusunga mawu ake Mulungu. Tsopano zikuku ngati inu mukufuna kuziyika izo apa pomwe pansi patsogolo, ife tidzawapempherera iwo pomwe apa, tichisowa kumachita kuwakoka iwo kupyola apa kampata konse ako kumeneko. Aloleni, chabwino, aloleni iwo abwere mpaka pano, ife ndituli tipempherera izo mmodzi aliyense wa iwo. Mulungu wolemera mu chifundo chake. Kodi inu mungaime kumbali ya dzanja la kumanja tsopano kwa maminiti ochepa? Kodi Mbale Brown anabwera nanu inu? Akubwera mawo? Ine ndinali muziyembekezo kuti iye adzakhala pano. Alikuti, alikuti Mbale Outlaw, alikuti Mbale Fula. Wena hawa anthu hawa amene anali kuno ndi ine pamene ine ndinabwera koyamba. Tiyeni tibwerere. Inu mukukumbukira mizere ya pembero ya chikale ili pamene ife tinkachita kuima pamenepo mpaka inu munkachita kundigwira ine kumbali imodzi ndi wina kuinayi. Ine ndimalefuka kwambiri. Ndiyangani amene anakhalapo mu misonkhano imeneyo. Kale kale pachiyambi penyani kuno. Inu mukukumbukira kumbuyo uko ine ndinakuwuzani inu kuti Ambuye Yesu anandiwuza ine kuti ngati ine ndikanakhala wodzipereka ku zinthu izi zikanadzachitika sikulondola uko. Ife ndinalibe zotere izi mutsimuliza koma izo zinachitika chifukwa Mulungu aliwolemera mu chifundo chake ndi wokhulupirika kulonjezo lake. Amen. Kuyesa kuti ndisiye ndipo ine sindingakhoze. Amen. Mulungu alemekezeke. Haleluya. Oh, ndine wokondwa kwambiri ndine mmodzi wa iwo. Amen. Oh my. Kuli anthu pafupi kulikonse amene mitima yawo ili yonse kuyaka ndi moto umene unagwa pa Pentekoste umene unawatsuka ndi kuwapanga iwo kuyera. Oh kuyaka tsopano mkati mwa mtima wanga. Oh ulemelero kwa dzina lake. Ine ndine wokondwa akuti ine ndikoza kunena kuti ndine mmodzi wa iwo. Oh ine wovutika womvesa chisoni wosauka mwakhungu wopanda pake monga ine ndinali. Ndipo tsopano mwa chifundo chake, chifundo chake cholemera ine ndikukhoza kupenya ufumu wa Mulungu poonekera. Amen. Ali wokongola bwanji malamulo ake. Imani Mbale wanga pa ndodo zanu. Ngati inu simungathe kuima chabwino imani apa pomwe ife tibwera mmusi momwemo ndikudza kupemphererani inu. Ndipo tsopano aloleni ma A ndi ma B amakadi apemphero afole chakumbali inayi uko ndipo ife tikuti tiwapempherere iwo. Abale otumikira inu muli ndithuli ngati inu mumakhulupirira mukusanjika manja pa odwala. Inu mubwere apa pomwe ndikudzayima ndi ine pa nsanja iyi ife tikuti tiwapempherere odwala. Tsopano kwa inu anthu amene mwayima mu mzere uwo. Ngati inu mungakhoze kukhulupirira kukhalapo kwa Mulungu kuli pano. Kuli mzimu woyera uli pakati pathu tsopano kuchita chimodzimodzi basi zimene iye anati iye akanati adzachite. Ngati ine ndikanakhala nayo mphamvu kuti ndikuchiritseni inu ine ndithudi ndikanachita izi. Ngati ine ndikanakhala nayo njira iliyonse yokuchizirani inu ine ndithudi ndikanachita izi. Ine ndilibe iyo. Ine Mulungu andipasa kamphaso kakang'ono. Ine sindiri mochuluka mlalichi. Ine ndilibe mapunziro okwanira woti nkuyenera monga mlalichi chimene timatchedwa mlaliki mu masiku ano. Pamene zokuchitikira ziyenera kukhala zokuchitikira za Mulungu ndiko izo ziyenera kukhala nayo digiri ina yake ya udokotala ndi zina zotero. Ine sindingakhoze kuyenera pa zimenezi. Koma Mulungu poona mtima wanga ndikudziwa kuti ine ndikufuna kumuchitira iye china chake. Ine ndikufuna kuti ndiyamikire izo. Mamuna ananena kwa ine tsiku lina anati ine ndikuganiza inu mwangokhala munthu wabwino Bambo Branham. Koma ine ndikukhulupirira kuti ndinu wodzipereka molakwika. Inu muli yense kunja kwa chifuniro. Kodi inu mukudziwa kuti inu mudzasusidwa pa matsiriziro? Ndipo ine ndinati taonani ine ndikufuna ndikuwuzani inu china chake. Ine ndikuti ndinene kuti inu kuti inu mukhoza kukhala mukulondola pakungoyankhula mwa mtsutsano chabe. Ngati ine ndili kulakwisa chimene ine sindikukhulupirira kuti ndili. Koma ngati ine ndikanakhala ndikulakwisa ndipo ndikanadziwa pakali pano kuti ine ndikanali ndikhale moyo usingu wa zakazana ndipo iye akanati adza nditsutse ine pa mapeto a ulendo ndikundiwuza ine iwe suyenera kuti ubwere kumwamba kwanga William Branham pita ku mdima wakunja. Inu mukudziwa chani? Ine ndikanamamutumikira iye tsiku lililonse la moyo wanga mpaka ine nditapita chonchobe. Pakuti ine ndalandira zochuluka kwambiri za madaliso ake osandiyenera. Mwakuti iye ali woposa moyo kwa ine. Iye ali chili zonse chimene ine, zonse zimene ine ndiri, zonse zimene ine ndikanakhoza kuyembekeza konse kuti ndikhale ine ndazitenga kuchokera kuchisomo chake ndi chifundo. Ine ndinali wopanda pake, wombeza chisoni, wosauka wakhungu. Koma mwachisomo iye wandichiza ine ndipo ndine wambangu ndi watsanzi mwachisomo cha Mulungu. Ine ndili nako kupenya kwabwino. Ine ndadya ndamwa ndili nacho chilichonse chimene ine ndikuchisowa. Iye sanalonjeze kudzapereka zofuna zanga zosowa zanga. Ndipo ngati ine ndidzatayidwe kutali pa tsiku limenelo ndipo ine ndikudziwa ine sindingakhoze kuona kumene ine nditi ndidzakhale. Koma ngati ine ndikanadziwa kuti ine ndinali kulakwitsa ndipo Mulungu anandisankha ine kuti ndikhale wolakwitsa. Ine ndikanafuna kukhala ndili wolakwitsa ndipo chifukwa chakuti ine ndikufuna kuti ndizichita chifuniro chake. Ndicho ine ndimamukonda iye mpaka ine ndikufuna chifuniro chake kuti chichitike. Tsopano ndiwo maneno akulu koma ine ndikuyembekeza inu muchimvetsa icho mwanjira mzimu womwe ine ndinanenera ichi. Onani, ine ndikufuna kuti ndizichita chifuniro chake. Ine ndikamufunsa iye china chake nthawi ina iye nagwereza mutu wake kuti ayi. Ine ndimangosangalala mochuluka pa icho monga ine ndikanachitira ngati iye akanati inde. Chifukwa ife nthawi zonse tiyenera kuti tizifunsa chifuniro chanu chichitike. Iye iwake ali monga ngati icho chili chifuniro chake icho chili ndi chabwino kwambiri kuposa mainde ake ngati chili chifuniro chake chochitira icho. Ndipo pamene iwe umamukonda iye kwenikweni. Amen. Ine ndikafika poyankhula za iye ine sindingakhoze kuyima basi. Oh, iye ali weniweni kwambiri. Weniweni kwambiri kwa ine. Abwenzi iye ali chonse chimene ine ndili. Chonse chimene ine ndikanakhoza kukhala ndili. Chonse chimene ine ndikuyembekeza kuti ndikhale ndili. Tazikika mwa Khristu Yesu mawu ake. Ine ndili wothokoza kwambiri usiku uno chifukwa cha umboni wa mzimu woyera. Chifukwa cha uthenga ine ndikudziwa izi zikoza wena akoza kusagwirizana nazo izi koma monga ine ndakuwuzira ninu ine ndili womangidwa pa ntchito ya uthenga. Chizindikiro chinapita patsogolo ndipo Mulungu samatumiza chizindikiro kungofuna kuti asonyeze kuti iye ali Mulungu. Uthenga liwu nthawi zonse limatsata chizindikiro. Aliyense amadziwa zimenezi. Yesu anabwera ndi zizindikiro ndizo zizwitsa. Iye anali munthu wotchuka pamene iye anali kuchita zizindikiro ndizo zizwitsa. Koma pamene iye anayamba kukhala pansi ndi kuyamba kubweretsa uthenga, ine ndi atate wanga tili mmodzi. Oh my, icho chinali cholakwika kwa iwo. Mukuona, koma liwu linkayenera kutsatira chizindikiro. Mose anapasidwa zizindikiro ziwiri ndipo chizindikiro chilichonse chinali nalo liwu mukunkulondola. Ine ndinalalikira pa izo kuno nthawi ina kale pena pake pa liwu la chizindikiro. Ilo limayenera kukhala nalo liwu la chizindikiro. ndikoku sintha ndai zonse zili manjira imeneyo ngati izo siziri ndeizo sizinachokere kwa Mulungu. Ngati munthu atuluka ndi utumiki wachilendo osamvetseka umene ukupezeka mu Baibulo kuti uli choonadi, ndipo munthu ameneyo nkumakhalabe mu chiphunziso chomwecho chachipembezo, iwalani zimenezo. Mulibe kanthu kwa icho, Mulungu samachita chinthu monga choncho. Chinthu chimenecho ndiwo mana wovunda amene ali nacho chiswe mkati mwake, kapena nyongolosi, kapena chilichonse chimenenu mukanafuna kuchitcha. Kuyambira zaka 40, 50 zapitazo, kuyeselabe kumadi ya mana akalewa amene anagwa mzaka zambuyo zapitazo. Ndipo wana Israeli pa ulendo wawo, mana atsopano ankagwa usiku uliwonse. Ukonkulondola iwe suka nakhoza kuwasunga iwo mopitiriza. Ife timakhala moyo wa mʼbado wina wake umene wapita kale. Ife tikudya mana atsopano, mana atsopano ochokera kumwamba mu ulendo wathu pamene ife tikupitirira. Tiyeni tiweramise mitu yathu tsopano. Ambuye Mulungu, inu ndinu weniweni kwambiri kukhalapo kwanu. Ine ndikuganiza zachisomo. Ambuye ife, ife tangokuonani inu mukuchita zinthu zochuluka kwambiri. Ife takumvani inu mukuyankhula ndi malilime. Takuonani inu mukuwamasulira iwo kupyolera mwa wanthu anu. Oh Mulungu, kukuonani inu mukuchiza odwala, kutsegula maso akhungu, kuwapangisa olumala kuyenda, wogontha amve, osayankhula kuti ayankhule. Ndi Mulungu wamkulu ndi wamphamvu bwanji yemwe inu muli. Ndiyeno kuona kuti inu munalonjeza izi mu masiku otsiriza. Ngakhale ife tili ndi kuonera kwa chithupi kochuluka, komabe zimangofotokoza kuti pali Mulungu weniweni kwina kwake amene kwenikweni aliwoona. Ndipo ine ndikupembera Atate akumwamba usiku uno kuti ife tikhala ndi chikumbu mtima kwa Mulungu kwambiri pamene ife tikuona kuti inu muli pano. Ndipo anthu awa mu nzere pamene iwo akupita kupyola pa nzere uwu, Ambuye, pakuti ife tikuchita ichi pakuti ife tinapanga lonjezo kwa iwo. Ndipo inu munati zizindikiro izi zidzawasatira iwo amene akhulupirira. Apa pali abale otumikira imapa, amuna amene inu mwawasankha asanakhaleko maziko a dziko kuti akhale chimene iwo ali usiku uno. Inu munadziwa pasanakhale dziko kuti ife tikanayima pano usiku uno, chifukwa inu ndinu wopanda malire. Kotero ife tikupemphera Atate akumwamba usiku uno kuti pamene anthu odwalawa, olumala, akhungu, okuwala, osautsira ndi khansala, chilichonse chimene chingakhale chili, chimene chili chiduse kupyola mu nzere uwu, iwo atazindikira kuti Mulungu yemweyo amene amadziwa chinsinsi cha mtima awachiza iwo ngati iwo angolandira iwo kokha. Kuyang'ana kokha ndi kumvetsa. Munthu amene ankayang'ana pa njoka ya mkuwa monga ngati wansembe chiduswa cha mkuwa, iye sakanati achirisidwe konse, chifukwa iye analibe kumvetsa kwa chimene icho chinali. Ndipo lero Ambuye mofanana, ngati iwo aziyang'ana pa mphaso kuganiza za iwo kuti ingakhoze kuwathandiza iwo, iwo alibe kumvetsa. Ndikutsimikizira chabe kwa kukhalapo kwa Mulungu kumene kuli pano kuti kuchiritse. Perekani izo Atate, mulole izo kuti zichitike mu dzina la Yesu. Amen. Ine ndikufuna walimba wang'ono ngati iye angatero, mwamuna kapena mkazi yense amene angakhale ali, kuti apite pamenepo ndikukaimba nyimbo iyi. Sing'anga wamkulu tsopano ali pafupi, Yesu wachifundo. Ngati iye angatero kulikonse kumene walimba ali. Tsopano ndiko ine ndikukumbukira umodzi wa misonkhano yanga yoyamba ya machiriso ku Fort Wayne, Indiana. Msungwana wang'ono wachiyamishi anakhala akuimbalimba imeneyo, sing'anga wamkulu tsopano ali pafupi, Yesu wachifundo. Kamwana kakang'ono kanabweretsedwa kwa ine pa nsanja, iko kanali kopuwala. Ndipo pamene ine ndinali kumupempherera mwana uyo, iye analumba kuchokera mʼmikono mwanga ndipo anathamanga pansi kudusa pa nsanja. Mayi anakomoka, agogo ake akazi anaponya mmwamba mpango wawo, anayamba kumalira. Ndipo msungwana wang'ono uyu wachiyamishi tsopano osadziwa kanthu za chilichonse cha chipendekosite, chifukwa iye anali wampingo wachiyamishi, koma iye anali kuyimba. Dzidzi lake lalitali litagwera pansi, iye anauka mu mzimu ndi kuyamba kuyimba mu malilime achilendo, ndiponso mogwirizana ndi nyimbo ija. Ndipo mabata analimbawo ankasinthira mmwamba ndi pansi akuyimba, singanga wankulu tsopano ali pafupi Yesu wachisoni. Amen. Iye ali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse. Tsopano tiyeni ife tipemphere tsopano. Pamene tsopano tiyeni aliyense kunja uku apemphere. Ino anthu amene mukubwera kupyola munzeru. Pamene ife tisanjika manja pa inu kumbukirani Yesu anati ngati inu mukukhulupirira izo inu mukhala bwino. Inu mukukhulupirira izo. Tsopano tiyeni tonse tiyimbe tsopano.
The great now is the sympathizing Jesus. He speaks. Let's just close your eyes now if we sing. Hearts to cheer. Oh, hear the voice of Jesus. Sweetest note in Seraph's song. Sweetest name on mortal tongue. Sweetest Father God, move upon the people. Oh, Jesus, let say Jesus, the great
Wankulu. Sopano pamene inu mukuyenda chopyola tsopano, iye ali pano. Tengani mawu anga kapena inu muwakhulupirire iwo inu eni, iye ali pano. Aliyense mupemphero kunja uko tsopano chifukwa cha wanthu.
Sing it right with me. He speaks the moving heart to cheer. Oh Lord, I believe. Oh Lord, I believe. All things are possible. Oh Lord.
Onse amene akukhulupirira kwezani dzanja lanu monga chonchi nenani ine ndikukhulupirira. Apa pakhala mwamuna amene wakhala apa chifukwa chimene ine ndimapitirira kuyankhula iye akufa ndi cancer. Iye ali pa ndodo izi. Palibe njira mdziko yomwe munthuyo angakhalire moyo kunja kwa Mulungu. Iye ali ndi cancer kupyola mmatumbo monse ndipo iye akukafa ngati sichitengera chifundo cha Mulungu. Ndipo ine ndikukhumba nditango mawu achilimbikiso kwa munthu uyu. Inu mukudziwa madokotala sangachite kanthu kwa inu tsopano. Inu mwadusa zimenezo mwaona. Ndipo inu muli ndi mwayi umodzi basi. Ndipo umenewo ndi mwa Khristu mwaona. Ndipo mbale inu ine ndidzafa tsiku lina inenso. Inu muyenera kupita ngati Yesu achere. Ine ndiyenera kukakumana nanu mukumeneko kudzayima pamenepo pamalo achiweruzo. Ndipo usiku uno inu mukudziwa monga mu television ya jambula izo nthawi iliyonse ife ngakhale tikasuntha chala chathu chilichonse chili pakawundula. Liuli lonse limene ife tanena lili pakawundula. Tsopano onani television yatsimikizira zimenezo. Tsopano television si imapanga chitsunzi, iyo imangolondolera mafundewo mu television. Mwaona iyo si imapanga izo. Inalipo televisioni pamene Adamu ankaenda pa dziko. Inalipo televisioni pamene Mose anadza kupyola mu nyanja yofira. Inalipo televisioni pamene Eliya anali pa phiri la Karimeli, mukuona. Koma iwo angoyitulukira iyo tsopano, mukuona. Ndipo tsopano kulikonse ine, kusunda kulikonse kumene tilipanga. Ndipo phokoso lililonse izo zikusewera pakawundula amene adza kumanenafe pa chiweruzo. Kusuntha kulikonse kumene pelipanga kuyenera kudzakumana nafe ife kumeneko. Ndipo ine ndiyenera kudzayankhira chifukwa cha mawu amene ine ndinena kwa inu monga mtumiki. Ine ndiyenera kuchita izo chifukwa Mulungu adzafuna ine ndiyankhire kwa iwo. Tsono ngati ine ndikanakoza ine ndikanati ndikupangeni inu bwino chifukwa inu mwangokhala ndi nthawi pang'ono ngati tizitengera Mulungu. Tsono ine ndabwera pansi ndikukupemphererani inu. Chonse chimene ine ndimadziwa kachitidwe kache. Mbale, chilichonse mu dziko ine ndikanakonza kumuchitira munthu amene wakhalapo mu chikhalidwe chimenecho ine ndikanachichita ichi. Go ndilole nine ndikufunse ninu onani inu 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 ndinu ochirisidwa kale chifukwa Yesu anati inu munali mwaona ndimikumbirima yake ife tinachiritsidwa tsopano ngati inu mungakhoze kuchokera pansi pa mtima wanu kulandira chimenecho inu simufa tsopano koma inu mukhala moyo tsopano onani tsopano ife tikudziwa kuti television ikubwera kupyola muchipinda chino ife tikudziwa izo ife sikuiona iyo ife singakhoze kuiona iyo maso athu sanapangidwe mphamvu zathu singakhoze kujambula izo zimatengera chubu chopangidwa kapena chilichonse chimene chili chowumitsidwa kuti chizijambula zimenezi kotero mulungu ali kupezeka ife sitili kumuona iye koma ife tikudziwa kuti iye ali pano Yesu Khristu ali yemweyo penyani iye anangodzifotokoza yekha pomwe iye amadzipangitsira yekha tsopano kunena za machiliso ngati iye akanatayi ime pomwe pano tsopano iye sakanakhoza kukuchitira ni inu choposera mwaona palibe chinthu china ngati mwana wa mulungu akanati ayime pomwe pano chimene iye ali iye ali pano koma iye sakanakuchitirani choposera china inu chifukwa iye wadzizindikirisa kale yekha pano mukuona ndipo iye ali pano tsopano lino yemweyo basi kuti akuchizeninu ndi kupanganinu bwino ndipo dona wang'ono uja uko anandiuza ine anati inu munapempha madaliso ndikulosera kapena china chake pa iye kuti iye akanadzakhala ndi mwana atakhala muchikuku kumeneko ndipo iye anatero iye anakhala naye mwana wake ndipo tsopano dona wang'ono amene wakhala apa tsopano iye anali ndi operation ya chotupa chakukhosi ndipo icho chinamupuwalisa iye chabwino ife timangoona zochuluka kwambiri za zinthu izo zikuchitika tsopano mlongo wang'ono ine ndikudziwa ndinu mkhristu weniweni chifukwa chimene mulungu wakulolerani inu kuti mukhale pamenepo ine sindikuchidziwa ine ndikukhulupirira mwina ndi chifukwa chakuti inu muli ndi chikhulupiriro inu inu mukuyesera kuti mukhale ndi chikhulupiriro kuti muchoke mmenemo mwaona koma tsopano penyani tiyeni tisayesere chabe kuti tikhale nacho icho tiyeni tingokhala nacho icho tsopano mwaona ife basi chikhala chili pamenepo ndizo zonse zilipo kwa icho icho chiyamba tsopano pompa ndipo ife tikhala tili bwino ndipo inu anthu kunja uko muzikuku izo chimene kapena chilichonse inu muli ingokumbukirani kuti Khristu ali pano tsopano inu mukuti kodi alipo wina wake kodi mukuona chithunzi changa chikubwera modutsa inde ngakhale mawu a Yesu amene iye anayankhula pamene iye anali pa dziko lapansi pano akudusa kupyola muchipinda chino momwe iwo samapha konse ndi angati akudziwa kuti mwasayansi zonzoona chabwino ndi chiyani chimenecho ndiye mzimu umatenga mawu awo amene alembedwa ndikuwapanga iwo kuonetseredwa ulemerero iye ali pano iye ali pomwe pano tsopano ambuye ife tikungo ife taona zochuluka kwambiri iye wachita zochuluka kwambiri mpaka ife tikungokhala ngati inu mukudziwa kukhala ngati tikupunthwa pa izo ngati ife tikanati tizindikire osati nkhano ina chabe china chake kuyankhula kwina kwa za mulungu koma umboni wakuti iye analonjeza kuti iye akanadzadzionetsa yekha mutsiku lino apa iye akufotokoza izo pomwe pano pamaso pathu pakali pano ndi chinthu chodabwisa bwanji kodi ndi chodabwisa icho tsopano inu mukhulupirire kodi inu mungakhulupirire izi khulupirirani kuti simufayi inu mukhala moyo ndipo inu muzilemekeza mulungu inu muzilemekeza mulungu kodi inu munayamba mwabatizidwapo ndinu mkhristu sichoncho inu ndipo ndinu mkhristu chabwino inu mukufuna kukhala moyo mwaulemu kwa mulungu ndiye pikani mukakhale moyo mʼbale wanga mudzina la Yesu Khristu khalani moyo ndipo mlongo inu mukufuna kuti muyende mwaulemerero kwa mulungu ndi kuwasamalira ananu ndiye yendani mlongo mudzina la Yesu Khristu inu aliyense wa inu chitani mofanana mudzina la Yesu Khristu musati muyiwale westwardho motelo iyi kuno usiku uno kukhalapo kwa mulungu kwazindikirisidwa apa iye siwolemekeza munthu iye akungofuna inu kuti mukhulupirire kodi inu mukumukhulupirira iye tsopano amen mulungu akudalitseni inu tiyeni tiliwelamitse mitu tsopano ine sindikudziwa yemwe iwo amusankha kuti atibalalitse mbale mushegani kuno bwerani pomwe pano mbale iye atibalalitsa mupemphero mulungu akudalitseni inu